are tsa re sa eme jwale re sa ina mise ditlhogo tsa rona.
Lord Jesus, we are just on.
Morena Jesu re mpa re dumela fela. O re laetse go dumela fela, mme re a dumela jwale. Mme re lebisa letebo go wena le thoriso ka baka la seo re se utlwileng le seo re seng re se bone se ankora tumelo ya rona. Ka moo re o lebogang ka baka la monyetla o mongwe go tla rerela ba tlhokang. Jwale ke a o rapela Modimo go tlatsa ditlhoko tsa rona bosung bona go ya ka tshepiso ya gago. Re kopa lebitsong la Jesu. Amen.
We are very happy tonight for this privilege of coming back.
Asile thabo rona bo lena la o khutlela tabernakeleng hape ho ka evangeli ya morena Jesu ya tswile. Ne ke batlile ke ba morauna go ke bile le taba e ikgethileng e o ke ne ke letsetse ho e phallela ho tswa Michigan hona jwale. Ne modimo o ile wa etsa mosadi ntho e tso tiang le gateng leo. We ka mo atsiba ntho engwe le engwe le we be ya fela. A ke ke a bolello wa tseba o tseba hantle fela seo e leng sona. Mme re leboha haholo. Batho ba ganile letsheare lotlhe ho fitlha mona, mme hape re leboela ho haholo. Jwale le se lebale, na tape ena e ntse e tsamaya? O, konopo ya le bone, ke a bone. Le se ke la lebala ditshebeletso tsa beke ena e tlang la boraro bosiu, le hoseng ha Sontaha se tlang le Sontaha bosiu, haeba le le haufi tikolong, ke tseba ruri hore ba thabela ho ba le lona mona. Mme jwale le nthapelle ke sa kena leetong la ka ho leba sebakeng se seng, mme ke tshepile ho kgutla ka pele. Ke batla ho le leboha bohle ka mosa wa lona le mehopolo ya seo le nketseditseng sona. Mme moyena o sa tswa nthomella sutu e ntlha ya diphatlo ho tswa tlase kerekeng e nyenyane Georgia. Le batho bao e ba batseya fela. Mme hape ke batla ho leboha batho bao ho tswa tlase Kentucky bao ke neng ke le mmoho le bona bekeng e fetileng phomolong. Le tsohle tseo morena a re etseditseng tsona mono, letsole leholo le phame leo re mmoneng seo a se entseng. Jwale re tshepile ho le bona hape ka pele hang fela ha ke kgutla tseleng ena ke ya New York bakeng sa kopano. Moo ke Stone Church le moena Vic ho qala ke a kgolwa ke pudungwana wa la 12. Mme re tla feta le mona matsatsi a mmalwa pele ho nako. Re ntano ho feta hape ho ya tlase Shreveport, Louisiana le moena Jack Moore ke tebohong beke ya teboho ho ba mono Shreveport. Taba eo e letlapeng la ditsita ditaba ke a kgolwa morao mang ditsebisong. Mme hape re tshepile ho ba mmoho le ba bang ba baena ba borwa ka morao ho Christmase, mme re tla ba Phoenix ka Pherekgong. Mme re ntano emela memo ya moseho mawatle re tle re kgone ho hlophisa dikopano tsa moseho mawatle. Ba sebetsana le tsona jwale kgweding ena e fetileng. Moena bonus o ngola ho ya le kgutla leetong le hahlaulang le lefatshe ka ho phethahala le qala hang fela ho ba re le hlophise, empa re loketse ho emela maemo. Mme mono matshwele a teteane haholo, re ke se kgone ho ba kenya ka meahong, re loketse ho ba dudisa fela fatshe. Mme ka nako tse ding ba eketseha, palo e batla e sa kgolo e ka nako tse ding bongata bo bokalo ka 500,000. Ke batho ba etsang halofo ya milione pokanong e le nngwe, e seng hore ho etsa batho ba bakae matsatsing a makalo, empa pokanong e le nngwe. Le a tseba ka tlwaelo ba efangedi ba bala palo ya batho ba etang dibekeng tse tsheletseng, le a bona. Empa rona re bala bongata bo leng teng mono tsatsing leo, kgetong leo le le leng. Mme ka mehla e meng ha o sebaka sa ho ba dudisa, le a tseba re lokele ho ba dudisa fatshe fela. Mme re lokela ho fumana dihla moo pula e saneng, mme pula e tsholoha. Mme batho bao ba batho ba dula ka ntle mono. Ke bone basadi ba dutse mono ka meriri ya bona e lepeletseng, batho ba apereng hantle, mme ba duleng fela mono puleng letsheareng lohle. Ho dula mono fela, mme e tsholoha, mme e duma, e tsekema le difoko difoka, mme ba lohana ho ya pele le morao ka mokgwa oo ba dutse mono hantle ba eme ho fitlhela o ba rapella. Le a bona. Jwale le a tseba Modimo o hlompha tumelo e kang eo e hlile ho etsa jwalo. Le loketse ho etsa ntho e nngwe eo Modimo a ka e hlomphang, le a bona. Le a mmontsha. Batho ba abelwang dintho ha bonolo hakana ka tlwaelo ha ba e sebeletse, le a bona. Le loketse ho neo ke ya mahala ke nnete, empa le loketse ho e ka ho jwalo. Le a tseba jwalo ka ha o bolelwa, ha o tswetse o na le kgaba ya silifera le utlwile hore ha o e ananele. Empa o tshwanela ho e sebeletsa ho ananela boleng ba yona. Jwale lona batho ba ditaping ka mono e ka leka, jwale ke nahana hore hoseng hona molaetsa wa hoseng hona
ine ile ho nna molaetse wa sehlo wa tshebeletso yohle yaka ho seng hona le bona molaetse wa sehlo wa tshebeletso yaka yohle ka tsela le ntle bolela ka mo ho etsaitseng le ke a tiba hore ntho e nngwe le e nngwe e sebeditswe kgwedi le dikgwedi le dikgwedi ho ya molaetseng oo o le mong ho nyoloha ho fitlha sebakeng seo e ne e le nako ya ona ya marulelo le a bona jale ke a kgolo kapa o tshepa hore le utlwisisitse se bolelwang ke letshwao le a bona letshwao ke pontsho ya gore madi a tlotsitswe gore moputso o kopilweng o hlokwang ke modimo jesu o lefeletse moputso o ka o tsholla madi a gae ka sebele o entse hoo gape bophelong ba gae ga tswa moya o halelelang mme ga madi a tlotsitswe go wena moya o halelang ke letshwao la gore moputso wa gago o lefilwe modimo o amogetse mme goo ke letshwao gopolang goo ke letshwao jale go na le batho ba bangata ga ba tsebe seo letshwao leo le leng sona ya bona mme o loketse go le etsa jalo ka goja go se motho ya letsebang ya bona e le gore botlhe ba tle ba le fumane jalo ka fela ka thero ya pholoso re loketse go rera pholoso ka mokgwa o motho mang le mang e le bakeng sa mang le mang e tswe re tseba gore ga o jalo re loketse go bolela pholiso ya bo modimo bakeng sa mang le mang le a re tseba go se jalo ya bona jesu o tlile e le go pholosa ba neng ba le bukeng ya topololo pele go thewa lefatshe o tlile go pholosa bao fela gore ke bo mang ga ke tsebe ya bona empa ga o motho ya ka ba le tumelo ga o sa bolele gore e etseditswe mang le mang mme jalo ga o motho ya ka tlang modimo a sa ba bitsa go nepae ka baka leo go na le batho ba bangata ba kekeng ba pholoswa re tseba ka taba eo bao modimo o itsebile pele go thewa lefatshe gore ba keke ba pholoswa go na le ba bangata ba kekeng ba fodiswa le ya bona bongata bokeke ba fodiswa ba ke se kgone fela ga ba kgone go utlwisisa ga ba tsebe seo e leng sone ba bangata ba tla kgona empa re rera e le ya mang le mang goba re sa tsebe motho eo ke mang re mpa re sa tsebe empa e bakeng sa e mong le e mong empa batho ba bangwe ga ba kgone go tshwara tumelo eo jalo le jalo ke ntho e le nngwe le ka letshwao lena letshwao re ile ra bua re lebisitse go letshwao tseleng yotlhe go tla jalo empa jalo ke ponagatso ya letshwao le a bona jale ka metlha e meng re ile ra leballa maluti a re a ile a dumelela go amogela lentswe go amogela kereste jalo ka mokgodisi wa gago mamethodisi ba re ga o nyakalela go o ka goeletsang ke lon mapentekosta a re bua ka dipuo e tla ba o na le lone mme re fumana di ne difosaetse kao fela le a bona letshwao ke letshwao ke wena le kereste jalo ka batho ba kopaneng le a bona ke moya o halalelang bophelo ba gae ka wena o sebetsa bophelo ba gae ba gae ka sebele ka wena mme le etseditswe barui mafutsana kapa bakeng sa mang le mang yaka le amogelang jalo gopolang letshwao ke ntho eo o ya khampaneng ya releo mme o reke tefelelo ya gago ya leeto go na le moputso ditseo a re re go ka ja disente tse masome a matlhano go palama bese ena kapa seporong go tloa mona go ya Charlestown Indiana go ja disente tse masome a matlhano jale jale khampane e ntsha matshwao e le gore le a bona jale ntho eo e etsang wa theowa mme motho o lefa tefo ya gago disente tse masome a matlhano ba o fa letshwao le o fang tshwanelo training eo go fitlha mo e yang mo training e yang teng le a bona le o fa ke letshwao leo jale taba ena madi e ne e le letshwao gantlentle a na loketse go tlotswa goba ke motswako fela o ba neng ba na le ona goba e ne e le madi a konyana phoofolo madi a konyana ka baka leo bophelo bo neng bo le mading bophelo bo neng bo tswile ka baka leo madi a ile a tshololwa ya bona bophelo bo tswile empa bo keke ba gotlela godima modumedi gape goba e le phoofolo fela empa a na a bua ka letswalo le letle fela gore go ne go tlatla e mong setlhabelo se phethaetseng mme o se etsa se phethaetseng moatlhodi kao fela modimo wa legodimo o fetiwa setlhabelo moatlhodi legotla le mmueli le a bona o fetiwa setlhabelo mme ya re ga bophelo ba gae botswa eo e neng e le modimo mme lentswe leo mono mo le tswang teng mme nna ke ba fa bophelo bo o sa feleng jale ka segerike ke a tseba ke bua le baithuti ke bona ba babedi kapa ba bararo le a bona mme lentswe la segerike mono ke zoe zoe ka segerike le e bolelang bophelo ba modimo ka sebele mme nna ke tla mofa zoe bophelo ba ka ka sebele kereste le modimo ba ne ba le bana
is the Holy Ghost, not the third person, but the same person.
Jale hebu pilo bonne mbole ka o Kriste ki moya o halelang e se motho wa boraro empa yena motho eo ka sebopeo sa moya o halelang o thwela mudima hao ine le tshwao la hore bophelo le tefo ya hao ine fiwe o amohetse.
Until that token comes, you're not permitted on the highway. You're not permitted on the
You're not permitted on the highway. Oh, Kidi, oh, Jolly, Jolly, is it Holy So Agent Fella?
You say, Brother Branham? Okarimena
Branham, you can get a little alone, Leabon. Hele, Nakitatiba.
Look, what were you?
Sheba, Uno Oli in, Mijuale Wing, Kihona, Motibante, Wabon.
What was you before the
Uno Oli in, Pilin the Tolin and the Toto, U in Camera who by the Toto? Dikakatsa tsa hao ine ile dipi pele mme dikakatsa tsa hao ke dipi ka morao ha o le jwalo wa tsiba ha le tshwale tshwetse ka patshe mme ntho tsena tse ding di tsamaya le ntho eo ka botsona wa bona ha se o bua ka lona mme o re dipuo ke godiso jwale ke ka jara ke reka pare ya dieta le leme a se sieta empa le tsamaya le sieta fela wa bona le mpa le tsamaya le sieta fela wa bona jwale ho jwalo le ka le tshwao ke Kriste.
But speaking in tongues and casting out devils
Impa
wabona
bona kineo ya lon.
If I told you
ukare ki obata mwina brena mibe ki ufa neo wabona eh hasina kineo yak dipuo kineo ya moya o halalang isin moya o halalang kineo ya moya o halalelang. Meti ya bolo sia ka itisa e fe fela dintho tseo empa yena e ke sebe moya o halalang ya bona aka itisa dineo tsena empa yena e ke sebe moya o halalelang ni moya halalang ke le tshola hore madi a tlotsitse boba o sala madi morao tsila yo se ho tloa morao kwana buke ya topolo le ya bona e bile morero wa ho tla ha hai ke seo a se setse morao mongwae o mulo o mong mongwae o mulo o mong kuila a sala seo morao hore a hlaise ni ba ke ke ba phetea rona re le sio.
Now, the
end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the Abraham is the end of the world. The end of the world is the end of the world. The end of the world is the end of the world. Morao lentswe ngo ba melaetsa le melaetsa le melaetsa e lokela ho tswedikana e felle ka hara lentswe lohle. Mme matsatsing a tatelo ho bulwa ha dipiso tse supilweng e ne e le ho phutha lesala ka leng le e na siwa teng le ho hopela ntho yohle mme leng o le mong o moholo wa monyadi. Mme bao ba phetseng morao kwana ba ne ba ke ke ba phetheya pele kereke ena e phetheya sehlopha sena sa monyadi wa matsatsing a tatelo ho ba kenya ka hare le ho nkelwa bohle ha mmoho hodimo le a bona.
Jesus Christ,
let's wow. Jesus Christ, my old Halang, Oharo. We look at only Shompaka Tab. Rikke, Rikoka Beta, Kaulika. Rula di Tatarona Kapa, Mamakamangole Alona, who take a high Tibela, who take a high Hodisa, who take a hard Likan, Empower Pilobobe and Tulana, Yamon. Jale Tulana Amoyakin, Liabona, Lerato, Tabo, Hoto, Lesao Pula, Sengho, Shekelo. Wa romela mo profeta ka molaetsa to e latelang e o a yentseng ba a romela mo profeta ka molaetsa a romela topalo ya mollo bakeng sa netefatso to e latelang ka morao mo e le sengko kapa matshidiso le bona le tsibile hore le na le lukile le na le khotsong re na le khotso le modimo ka morena Jesu Kriste le bona joale busi mbona re tla rapela bakudi mme e ka bana le selalo nao o tabale kolobetso tshebeletso ya kolobetso selalo fela selalo mme re batla le emele selalo mme ka metsotso e mashome a mararo le metso e mehlano kapa mashome a mane re lekantse ho peta mme re itukisetse selalo mme jwale ho sane ke nako ya Labor Day ka hona le ka phomola jwale ke hore e ne e le merero ya rona eo le ya bona ha re tsebe ka nako mang ke batla ho etsa bonnete ba ruri ka yona jwale ke lebeletse ho seng hona ka ke sa ba le lona ke nahana re ne re na le molaetsa o mong wa horatse pedi kapa se tharo ho seng hona. empa ke ne ke sa tadisa fela ne kana hana hore nka o fitisetsa phirimane ena empa ke a o tshabe haholo ha ke tsebe batho ba o tshisitse kapa tshe ke a tshepa ba etsa jwalo hohle mme ke tshepa ha o bile dithabitse dintse molemo tsa ona ditla dintshwe ho tsebe mme ke dumela hore molaetsa wohle o nkileng ka o tlisa o ne o laotswe ke modimo ka sebele ntle le hoba thomo e e beilweng jwalo ka dithuso tse supileng le dintho tseo e ne e le lentswe la modimo ka kotlolong ke bua ka ho rera molaetsa ke dumela o e ne e le ona le ya bone o hlokwang ho latela ditiso tse supileng tseo jwale le elellwe ho latetseng ditiso tse supileng kopano ya batho dipontsho tse kopaneng lebone le lefubedu le hadima matsatsing a qetelo pontsho ya basadi ba bang batle le monna tseo ba neng ba tla di etsa dipontsho tsena tsohle tsa moya o hallang tse etellang pele ho ntano ho fihlwa morao mona pherong ya marulelo ya melaetsa eo yohle ho tloha ho ditiso tse supileng wa kwahelwa ka ntho e le nngwe ena letshwao hore re itoketse le ya bona ho itekola fela ho bona haeba re le tumelo jwale morena a lehlono lefatshe mme jwale pele re phetla ka hara bebele ho rapela bakudi re botsitse ho seo ngona ke ba bakae phirimane ya sonta sa ho feta ba rapeletseng ba ileng ba fodiswa ba seng ba fodile bekeng ena ekare motho e mong le e mong mona o na phamise letsoho la hae ba neng ba le teng kopanong phirimaneng ya sonta se fetileng jale ke ntho e nngwe le a utlwisisa ke ntho e ke ipolokela taba ena ho ne ho ena le moshanyana e monyenyane ya ileng a bolelwa fela ya tswang tlase Chicago mothwana mofuma ke mosadi eo mofumadi Peckinpah ho tswa ke kgaitsedi ya kgabane wa mokreste mme o ne a tlisitse motho ngwana ka moo ke utlwisang ka teng moshanyana kapa hohong eo dingaka di ne di sa tsebe molato e ne e le ofe ka yena matshwafo a hae a le mabe haholo kapa ntho e nngwe hoho ba ne ba sitwa mo kenya sekolo kapa ntho e nngwe a le mobe haholoholo mme hathe ke moya o hallang ka moraa molaetsa wa bua le moshanyana eo mme wa mmitsa wa mmolela maemo a hae le dintho tse jwalo le o tlaleha pholiso ya hae mme bekeng ena o ile a ya mme kapa batswadi kapa e leng hore ne e le mang a mo kgutlisetsa ngakeng mme ngaka ya re o ne a ena le sete e ntšha ya matshwafo le ya bona sete e ntšha ya matshwafo mme o ya ka moo ke utlwisisang ka teng hore batswadi kapa motho e mong o ile a letsetsa ba le hole kapa ka mokgwa o itseng phutheho e tla etsediswe le ya bona jwale modimo mmupi a ka bopa sete e ntšha ya matshwafo nna ke dumela ruri ha re le dintsheng tsa e nngwe ya dintho tse maatla ka ho fitisa tse kileng tsa fita lefatsheng ho tloha matsatsing a morena jesu le ya bona le ya bona empa re ka tsejwa fela jwalo ka e tla be ikokobeditse haholo le ya bona le ya bona seo motho a reng se seholo modimo o se bitsa manyala empa seo motho a reng ke bohlanya modimo o re se seholo le ya bona jwale he hlokomelang le ya bona e tla be ikokobeditse ho le sa tlo e fosa ho le ka e fosang ha le ne le sena letshwao mono ho elekola le ya bona ke manyane a ka nahana hore maralla a na tla thala jwalo ka diphelo tse ntšhe le mahlaku a opa diatla tsa ona mohla moprofete a tlang a tswa lefelleng taba e boletsweng ke Yesaya 12 kapa 7 le dilemo tse 12 pele dikeri di tletse hohle sefatlheong sa hae ka letlalwana la nkwi ho se le sepala seo a rerang ho sona a kgaotswe dikerekeng tsohle mme a eme mabokong a jordane a hoeletsa bakang mme a bitsa batho sehlopha sa bomarabe dinowa empa ke seo modimo a se boletseng hore mohla a tlang maralla a tla thala jwalo ka dipheleu tse ntšha le ya bona ba ikokobeditseng ba e bone mme ba thaba ba ne ba ka utlwisisa jwang hore mesia eo e moholo ya neng a profitile ho tloha hona qalong ya buka ka o genesi hore o tlatla e le mopholosi dihlabelo tsohle le boprofeta bohle mme ntho e nngwe le e nngwe e ne e supa ho yena mme ya re ha a fihla ka o lekanya hore ke tswalo ya bonyatsi ntate ya na sa tšhata mme wa hae ba lekanya jwalo le ya bona mme mosadi a tshwa a emotse ngwana le pele ba tšhata le ho holela nthong e kang eo le ho tswallwa ka hara enthwana tjhe ho thwe setala bibeleng empa setala mehleng eo e ne e le ha motsheokwana leboteng ke kopane le tulo e jwalo kwana Arizona ka nako e nngwe ke ntse ke tsoma ho ne ho ena le setala tlasa lefaru la mafika morao mme ke ka moo jesu a tswetswe morao ka hara setalanyana sena sa selomo sejelong sa jwang bo omisitswe ne stroy ka ra modiko wa di khomo le bona mo mehlapi ine ile teng me a hudi sojale ka mothusi wa mmedi me ho e ka ba Jehova ya matla jwang impa ine ile yena le bona ine ile yena le bona motho wa mofuta o ile anga ho empa o hai sale moshanyana o ile a hlola ba priesta ka o tsiba lentswe le go ba gobane e ne e le lentswe le bona e ne e le lentswe ga ka ngola buka ga ka ngola lentswe lentswe le a kileng a lengola fela ke a gola o ile a letlhakola letlhabatheng motlha mosadi a ne a fumanwa a boka ga ka ngola lentswe gobane e ne e le lentswe le a bona e ne e le lentswe o ne a sa lokela go lengola bophelo ba gae bo le phetse e ne e le lentswe ga ke sa etse mosebetsi yang tate le sedumele go nna he ya bona ga ke sa etse gantle seo lentswe le itlang ke tla seetsa jale ke tlabe ke se lentswe empa e kare le a bona ke seo a neng a se bolela ke lentswe ka baka leo jwale itikisetseng jwale tshebeletso e tlang ya phodiso le selalelo re tla thabela ga le ka sala le rona ga le gona ga le sa kgone re tla le lokolola ganggang mme le se le ba le nthapelele mme le rapele mosadi wa ka mosadi a mosa ka o fitlhisa lefatshe notlhe le bakeng sa bana ba ka mme jwale ke ba tsekile emo le emo bakeng sa morena jesu jwale beki o dilemong tsa riketa e monyenyane fela le a tseba mme ke thinyane fela jwale ka ga re ye re bolele mme jwale he o dilemong tseo fela empa jwale ke ngwanana ya mosa a holo mme ke leboa morena ka gono ga a tsubi ga a mathi gotlhe ga o letho empa o dilemong tseo fela ga a na boikarabelo ga a batlo ya kerekeng mme ga a ya o dula morago mono mme a tlhafuna boroku a eme a tsamaye taba eo le a bona ke batla go mmona tlaitse ka moya o galelang ke batla go bona joseph ke batla go bona moshanyana eo ke ya kgola tsatsi le leng motlha ke se ke sa kgone go tlhoela sefaleng ke batla go nka bebele ene ya gale e fedileng mme ke mo neeletse yona mme ke re joseph dula le yona mora jale ga ebe ke itukisetsa go nyoloa ke batla utlwa moya o foka sebakeng se seng ke lelale ke hwetlhe ka letsoo la ka ke tloe a re rapeleng ntate modimo phelo ba rona botlhe bo thatetswe ke ntho eo goba ke wena mme wena o phelo ba rona jale go na le ba bang mona morena ba seng ba tshwere letshwao lena leo ke buileng ka lona ba romile letshwao lena mme le ao le jalo ba pila mme ke batla go bua phirimane ena go ba fa sebete go ba kgothatsa go gapa ditshwanelo tseo modimo a di abileng ba na le tokelo ya go fenya diabolosi eo o se a tlhotse ompa a ba etsa dithoto fela ke a ba tseye ka ntate jwale nthuse o bua lentswe o bue ka nna morena ka dintlha tsena tse mmalwa tseo ke dingwetseng fatshe mona le mangwelongwenyana a ngwetsweng ke rapela gore o tlo nthuse morena le o kena lentsweng le o ba fa tumelo bakeng sa tlotla ya modimo le bitsong la jesu ke a rapela amen jale ka potlako ke batla le phetlhe bibeleng mane bukeng ya jeremia le kgaolong ya masoe a bedi a motsorobong ga e ba le rata o bala kapa ga le sa kgone le ngoleng fatshe jeremia kgaolong ya masoe a bedi a motsorobong mme re tla kala ka temane ya lesome ya jeremia temane ya lesome ya kgaolo ya masome a mabedi a motsorobong gape re tla bala go tswa go luka kgaolong ya lesome le metsotsheletseng go kala ka temana ya lesome le metsomene jale ke tla lefa setlhoo sa ka nakong eo le sa ntseng le phetla thero ya ka phirimaneng ena ke dithootelo mme ke thootelo mme jale le a tseba gore thootelo keng mme jale re tla bala go tswa go jeremia kgaolong ya masabedi a ntse robong temane ya lesome gobane o itswe ke jehova dilemo tse masome a supileng e tla re ga di se di phetheile bakeng sa babilona ke tla le gopola ke le etsetse ka mantswe a ka a molemo ke le ise nqalong ena gobane nna ke tseba megopolo yaka eo ke ntseng ke gopotse bakeng sa lona nna a se taba e monate eo go bolela jehova le ga gobane ke megopolo ya kgotso e seng ya bobe ke tla ke le neye ketelelo e e lebeletsweng le se ka le tshepisang le tla bitsa go nna le be letle le ithapelele go nna ke le mamela le tla mpatla le be le mphumane gobane le tla mpatla ka pelo tsotlhe tsa lona ke tla nne ke fumanwe ke lona go bolela jehova mme ke tla busetsa ba lona ba kgoleong ke le bokelela ditšhabeng tsotlhe le dingalong tsotlhe moo ke le tlhakanyeditseng teng go bolela Jehova. Ke tla le busetsa go ya nageng ena e ke le falaritseng go yone. Morao Pentecost, ke ikinyetsa taba eo ka bonna, ga e rialo ke seo ke neng ke se bolelela kereke. Luka 16:16 go qala ka temana ya 15 kapa temana ya 16:16. Molao le baprofeta di ile tsa tia go fitlha go Johane, mme ga e sale le motlhang oo mmuso wa Modimo wa bolelwa, mme emo le emo o kena ka maatla. Emo le emo o kena ka maatla. E seng o tsamaya fela o kena, empa o loketse go kenwa ka maatla, le ya bona. Jwale le tla mpatla ka pelo tsotlhe tsa lona, ke tla nne ke fumana. Mme o tshepisitse gore o tla gutla, mme a busetse batho dingalong tsotlhe lefatshe moo ba tlhalaneditsweng teng go ba dilemo tse 70 tseo di phethege go boela Jerusalema moo ba faletseng teng. Mme o entse taba eo hantle fela, ke hantle. Jale re tla bua ka dithotelo metsotso e mmalwa jwale. Ka mehla go nka maemo a kumatsi gore agela thothelong, le ya bona. Go gobe ga o loketse go etswa jwalo. Empa bana ba batho ba bohlaswa gona dikelelong tsa bona go go tlosang kumatsi. Ntho e ye e ropoi, mme ga di etsa jwalo ebile e ba agela thothelong eo. Gomme ruri ga ntho eo e etsa ka thothelelo e gotolola ntho ya magonthe e o leng yone. E bontsha seo e entsweng ka sona nakong ya thothelo. Ka metlha e ntsha makgabane otlhe a ka wena. Nakong ya lefi ke utlwile batho ba ka tsebo ya go tseba gore ba ne ba šwa makunutu ao e sa le ba kubuta maphelo otlhe a bona bao thothelong ba ne ba leka go a tlhagatsa, le ya bona, mme ba leka nkang gona le go lokise ya ntlheng ya nyetse gona, le ya bona, ka thothelo. Ba loketse ba ba ntse gono pele go nako, le ya bona, e seng go ema go fitlhela nako ya tlokotsi. O ka nketsetsa gore le gore na kumatsi e tlhagisa thothelo, a the re tshwanetse go e etsa go se kumana. Jale re a lemoga phirimaneng ena gore re nka diriti tsa Paseka. Mme Paseka e ne e jewa maemong a kumatsi nakong tsa thothelo. Le a lemoga go Exoda kgaolo ya 12 le temaneng ya 11 ya kgaolo ya 12 ke a gola ke yone e re Paseka ena le je le ruetse dieta maotong a lona, le itlamile matheka le tshwere le re matsong a lona. Le a bona le ja ka thothelo. Ba ne ba bone letsogo le legolo la Modimo, ba bone metlholo ya gae e megolo, mme ba nto kena tlasa pontsho eo ya letshwao. Mme ya re ba sa letlasa pontsho ya letshwao ba ja selalelo ka thothelo, goba ba tsebile mothating oo Modimo na itukisetsa gotla lefatshe ka katlholo. Mme e ne le nako ya thothomelo. E le nako eo motho ka mong a na itekola, goba le ka motlha lentswe la moprofeta ga le so we lefatshe. Le ne le pakilwe gore ke nnete. Sotlhe seo a se boletseng sa etsala ka moo a se boletseng gantle fela. Topalo ya mollo e santse e le teng mono. Mme ebile moprofeta o ne a tumisitse gore Modimo o tla feta fela ga a bone letshwao monyako, mme e ne e le thothelo. E ka re ke a bona bana ba itse ga ba bona diphio tseo tse golo tse ntsho di fetama go tswa sebakeng jalo ka mosi o gurumetsa motse, mephomela e utlwala ntlong e nngwe le e nngwe. Mohlhomong bana ba ya go ntata bona, mme ba re ntate o tiile gore re tlasa letshwao leo, mme o ne a ka ya monyako a shebe motheng wa monyako ko sening a re mora ke o ya ka lentswe la gae. Gopola ke letsibulo la gago ntate, na o tiise ke tiisitse ke o ya ka bo moprofeta a re boleletseng, mme lentswe la Modimo le o yena. di itse ke ta bona maadi ke le fete le nke konyana ba ke santlo le ntlo ke le kentse ka hare lona bohle bana baka wa ka emuhulu empa o litsibulo lapa ke bona bohle ba ntse ba shwa ka ntle mane empa maadi ke ao ke seo hrialo morena ineng ele sona ka ona o phumula mora wa ka phumula ka boiketla o ba modimo entse tshepiso
wa bona
tshentate go bani mo rwetse di etsa hao go bani mo tshwere le re le tsona hao go bani mo tshwere sengwatana sa bo hobe le tsone leng le konyana le tsone leng miro e baba e le ntotse o ki u jella ke mo kgutse wa e o thuna mpa tlo sa hao mora le kule mo thating wa wo le ya bona ine ile nako ya thothel
I believe that we're living in the days that we're otherwise the days that
Jale ke dumela re phila matsatsi a hore kapa ka mogwa o mong matsatsi a hore phila ngwana a loketse ho kinya kereke thothelong ka botlalo Ke dumela o kala ka molaetsa o tswang ho modimo seng hona e seng Ke dumela o loketse ho lahlela phuteo ena yohle thothelong Ke hore re bapetse nako e telele ho lekana Re tsamaile kereke nako e telele ho lekana. Re loketse ho etsa hoo. Ho tla kang ha re bona dipontsho tse ding tse kgolo le mehlolo e etswa. Mme ka rona teng. E loketse ho hlahisa boemo ba thothelo. Hore re ikemiseditse ka pela Modimo. Dipontsho tsa ho tla hae di loketse ho kenya phutheho ena yohle. Hodima re e badile lentsweng. Mme moya o halang o re boleletse ya sebakeng se itseng ntho ya hore le hore e tla etsagala o sa re bolelela e ne e le eng empa e tla etsagala re e mono e etsagala jalo fela masedi a ditaba a e tshwere dimakasi di na le yona ho bontsha setshwantsho sa yona ho kgutlela mona mme re bone diphiri tseo tse kgolo tse patileng ka bebeleng re di manolle sedikadikweng se setšha re sa kang ra se tseba pele mme ditswakana le ho tla ha morena jesu hantle Hape pheletso ya melaetsa ho bona kgato e kgolo ya moya o halang ho mona a hla pontsheng ya batho e sita le ho nka setshwantsho sa lona ho bona ho sebetsa le ho bontsha hore ha se motho ha se moreri fela ha se phutheho e itseng fela ke moya o halang o bontshang yona ntho eo o e bontshitseng mohla o ne o haeleditsweng mmeleng wa jesu kreste jwale o haeleditsweng mmeleng wa monyadiwa wa hae taba eo e lokela hore a kgela thothelong batho bao ba bone letsoho la modimo mme phirimaneng eo ya selallo ba e ja ka thothelo hoba ba tsebile ntho e nngwe e ne e le mothating wa ho etsahala mme re a tseba ntho e nngwe e mothating wa ho etsahala mme hopolang ho tla ha morena ho tla hlaha ka pele ho thoba ka sephiri o tla le ho monka jwalo ka leshodu bosio le o nahana hore ha eba motho e mong hang fela ditho tsa malapa a rona di se di le shio le o setse e loketse hore kenya dithothelong hore ka mohau wa modimo re tle re seke ra sala ha eba ntho e le teng eo ke sa e batleng ho hang o seke wa ntshiya morena matsatsing a mmalwa a fetileng ke ne ke mametse Mel Johnson a bina thoko eo nkgopole ha ke lebedi rothela fatshe eo nkgopole ha metswalle e se le siyo le ha ke tshela noka ena ya Jordani ha o bitsa mabitso nkgopole le bukeng ya bophelo ya konyana ke batla lebitso la ka lengolo ke batla a nkgopole mohla o balwang mabitso mme hoo ho ntahlela thothelong ke ore jwalo ka paulosi ya boletse hoba ke bolele evangeli nna ke tla hanwa nna ke be ya lahlilweng ho ka etswa ka ona e ntahlela mohatong wa thothelo thothelo ho nahana ka yona ka mora dilemo tsena tsohle tsa ho rera nna ne nka kgona ho ka fihla sebaka seo nka mo sitelang kgato e latelang ke efe ntho e latelang ke efe eo ke tshwanelang ho etsa mme e ntahlela mohatong wa letswalo le hona e be nka etsang e ntahlela dithabeng le diphuleng mme ho thata hobane ha ke le mmoho le batho ke loketse ho ba ntho tsohle ho bohle ke tla ke hape le ba bang ho kreste empa ka letshwao leo le le pelaka ka mehla le ya bona mme ke bona dintho tse hlahang mmeo ke se bolele le batho o bona dintho tse fapaneng mme wa thibelo dipono tseo ba di batlang mme ka mehla e mong ba ka itshola hoba o ba boleletse Mme o tsiba halo ha hulwa nyane ho ka etsa taba eo. Mme hape o kenela hona diponong ho fihlela ntho engwe le engwe e le pono. Mme ntho eo e kenya mohatong wa methapo. Wa sheba mme hore jwale na ke kene ponong. Jwale ka ha o dutse mona hantle, na ke pono. Hantle ke eme ho kae? Le a bona? O ipolaisa mosebetsi, o itifisa lekgetho ho feta tekano. Mme o fumana dintho ka batho tseo e kang o ka be o sa di tsiba. Batho ba labalabelang dintho tsena, ho tseba dintho tsena, ha ba elelwe moputso wa tshebetso ya mofuta ona. Ija hakai. Halitsibi ntho tse tsamayang le yona. Hape e kenya motho thothelo. Morena Modimo, ke a tseba ke tla lokela ho arabe. Jack Moore na re ho nna ka tsatsi le leng, ha ke batle ho arabela ka moo ho tla lokela wena ka tsatsi la kahlolo. Hore Modimo o beile batho bana matsohong a hao, mme o tla lokela ho arabela e mong le e mong wa bona, o tla tshwanela ho arabela tshebetso ya hao. E ka ba dilemo tse leshome le metso e mehlano tse fetileng kapa leshome le metso e robedi. Mme o tloha mohlang oo ke sebetsa ka thothe. Ke tla etsang nke ke bolele taba e bolelwang ke wena fela morena. Nke ke ba bolele seo e le nnete kapa ke se bue letho. E ntahlela thothelo. Hape le ho bona diponto tsena di hlaha, ho bona moya o hallang o re ntsha mono, le ho tlisa ditiiso tsena, le ho di ala jwalo ho tlisa mengwaha ya diphuthego tse supileng. Le ho e ala ka hare. E nto ba ho tla topallo ya mollo e kgolo morao mono, mme a itshenola. Ntho e nngwe e ntano latela ka ditiiso tse supileng, mme a senola. Esita le ho di kenya ka hara dipampiri le dimakasine. Le ho kena, mme ha nkuwa manyoloi a Modimo, manyoloi ao a supileng ka melaetsa e supileng, le ho thasiseletsa se boletsweng ke Bibele hantle. Mme hape nakong eo ho nyoloha le ho kenya ditiiso tseo, dipontsho tseo, mahadima a nako ya tatelo, le ho di tlisetsa batho, le ho ba bolela seo e neng e le sona, le tsohle tse amanang le yona, le morena a sebetsa mono hantle a ipontsha hore o teng. Mme hape hantle jwalo ka hoseng hona, ho tla le ho kopa letshwao leo mothong e mong le e mong. Hape le ho na le batho ba ka, ke lona le ratwang ke nna, bana, le ba mametseng di-taping le jwalo. Jwale hee le bona thothelo eo e nkenyang ho yona. Thothelo. Dipontsho tsa ho tla hae di loketse ho lahlela sethoka seng sa Kreste thothelong jwalo. Mabapi le meya ya rona ka katleho ya rona bakeng sa ka morao ho mona. Ee, re tla ba eng ha re ka rua lefatshe lohle? Re eng re phelelang? Le sebeletsang? Le jellang? Le lwananang? Ho phela. Le phelelang? Ho shwa. Mme ha le ya lokela ho phela. Ha e ba le sa lokela ho shwa. Ke nnete. Mme re bona mehlolo e mengata hakana ya phodiso e loketse hore kenya thothelo. Hona moshanyana eo, na ke shebile mofumahadi Pack and Pow jwale, na ke mofumahadi Pack and Pow enwa, na ke wena yana nkile moshanyana eo mona ntho e nngwe kapa hoo. Kgele mosadi eo ke neng ke bua ka ena ke enwa hantle mo a dutseng, ke mpile ka kadima fela mme ka mmona. Jwale ha e ba Modimo a ka etsa moshanyana eo taba eo e loketse ho le lahlela thothelo. Monna ya tswang New Albany e ka nna ya ba o teng phirimane ena ke motswalle wa moina wa ka Robertson. O ne a tlile le moshanyana mona, ke nana mosadi wa hae o kile a tshwarwa ke mofetse hang mme a fodiswa. Mme jwale moshanyana o tshwerwe ke asthma e tshabeyang hakana ho a leng maemong a madi. Thaka leo metso o batla o tletse mofetse ka boyena, le a bona? Mme ya ba monna o tlisa moshanyana ea. Ke bona letsoho la hae le phahame morao motshio mane yena ya rapeletsweng hoseng hona, le bona? Thothelo. Mohla mosadi a neng a batla a bolawa ke mofetse, monna a tseba hore Modimo a ka mo fodisa. Mme ha eba Modimo a ka fodisa mosadi, Modimo a ka fodisa moshanyana. Mme e lahlela mohatong wa thothelo, le bona? Le tshwanetse ho tla. Mme ha le tletse thothelo, e ba jwale Modimo o tla le utlwa. Empa ha le le bohlaswa fela le sa tsotelle hore wa etsa kapa tjhe, e ba hoo ho fapana. Le re le etsa jwalo, empa ho nka thothelo ho etsa. Ke dumela lebaka leo re senang thothelo, ke ka baka la hlokahalo ya lerato, Modimo, lerato la Modimo. Ke nahana lerato la Modimo le hlahisa thothelo. Ha Modimo a le ka ho lona letshwao ka hare ho lona, mme le bona maemo a mehla le batho ba qaputsa sebeng ka moo ba qaputsang, ho tla le akgela thothelo. Ke dumela e tla etsa jwang? Jwale lentswe le bolela ka ho hlaka ha le batla ho lengola fatshe ho ba Galata ba bohlano temana botshelela hore tumelo e hlahiswang ke lerato. Le a bona? Tumelo e hlahiswang ke lerato. Mme mokgwa o le mong fela le ka ba le tumelo ke ho ba le lerato pele. Hobane e tswe tumelo ke kekeletso leratong. kekeletso ke hantle fela seo tumelo e leng sona ke kekeletso lerato jwale lona ha le sena lerato le kekela ba le tumelo ya bona o ka ba le tumelo jwang ho mosadi wa hao o sa morata mo ke filion lerato la baratani jwale ho ka thweng ka agapa ho modimo ho ka tla jwang ha e ba o sa rate modimo ha o ne o ka re o rata mosadi wa gago mme le ka motlha o sa molele ka gona mme le ka motlha o sa dule fatshe mme wa mo rata le go le tlhaisa go yena go mo aka go mo haka le go molela gore ke moapei a tlhwatlhwa ka go fetisa nageng dintho tsotlhe tse o di tsebang le ka mo a le motle ka teng le ka mo o mo ratang ga o sa etse gono a ke ke a tsheba ka gona ke yona tsela ga e ba o mo rata o tla e tlhaisa ke ka moo re bontshang modimo ga re mo rata re molela ka lone re dula fatshe mme re ya mo ado le o mo gumamela mme le a bona lerato le re gannela go etsa gono jwale goja go na le ntho e e lokelang go etswa mosadi wa gago gelo e tla o latlhela thothelong go eetsa gola motho a itse mosadi wa gago o tshwerwe ke mofetse ga motho a ka re mosadi wa gago o tshwerwe ke TB o magatheng a lefu gape o tla etsa ntho efe fela wa bona e tla o latlhela thothelong mme ke ntho e le nngwe le eo re tshwanetse go ba le lerato pele re ka ba le tumelo mme tumelo ga re na le lerato la makoma le etsang le susumeletsa tumelo ya rona moleng o ka pele wa ntwa go modimo le ya bona lerato la makoma la borapedi go modimo lebakeng sa lentswe la ona lebakeng sa batho ba ona le tla susumeletsa tumelo ntle mono lerato le tshwara tumelo fela mme ke ore fela tlo ga re ye mme ke eo ia goba ke seo lerato le se etsang John 14:23 Jesu o boletse ga motho a nthata o tla boloka mantswe aka jalo ke wa boloka mantswe a gae o sena tumelo o seo a se boletseng ka gona o a bona ga a rata modimo o boloka lentswe la modimo ga e ba a itse ke nna morene ya lefodisang wa e dumela lerato le etsa gore a e dumele goba lerato le laola tsotlhe yanka bua ka dipuo tsa batho le manyeloi ke sena lerato a se letho wa bona yanka ba le tumelo a sutisa dithaba mme ke sena lerato a se letho lerato le laola tsotlhe o ba modimo ke lerato modimo wa lerato jwale e monghadi ga e ba jesu a itse ga motho a nthata o tla boloka mantswe aka re a tseba ke nnete modimo o ya tlatse moya o itetseng jwale re tseba go botlhe empa ka tlwaelo go nka go gongwe go re ganela teng boitelong bo thothelong go nka go gongwe o eetse re a fumana go jakobo wa botlhano lesomele metso metlhano gore bibili itsalo thapelo ya tšhiseo e na le maatla tshebetso ke thothelo eo ya tšhiseo ya motho ya lokileng e na le maatla a magolo tshebetsong ya yoga motho ya lokile monna ya molemo a kena fihelong kapa leetong la moya kapa o fielwa efe fela ya tsona ke nagana leeto ke lentswe le molemo go fielwa kapa leeto efe fela ka moo o batlang go e bitsa empa ga moya o kena teng thothelong mefielong thapelo ya tšhiseo e e nang le maatla ya motho ya lokileng ya ka tlhaisang letshwao e sebetsa go gongwe ele lon seo bibele se boletseng mona gape go jakobo lesomeletsetsheletseng e itse ha go ipolela ditshito tsa rona go itukisa go itlhophela gona go bolelana ditshito tsa rona diphoso kopang batho le rapelela re ntse re bolelana ditshito tsa rona mme re ntse re rapelela ke lona bao ka lerato lerato gore ke na le tshepo ya gore nka go bolela tshito yaka le wena o kampolela tshito ya gago mme ke go rata gagolo go ke tla go rapelela mme le wena o nthapelele mme re tla dula le yona ka thapelo ya tšhiseo e nang le maatla tshebetsong go fitlhela e arabela goo ke thothelo ke sona seo re loketseng go ba le sona ka metlha a re kotse metlhale ya mangolo tabeng eo ntho e e tsaetseng jwale motlhomong ka metsotso e ka bang lesomele metse metlhano ga morena a rata jakobo e ne le motho pele ne le mothwana moshanyane ya sanatseng ditho ka kelelong ya gae a nagana o a tseba gore tokelo ya bobolo e bolela ntho e nngwe le e nngwe go yena mme a sa tsotele ka mo a naloketse go e fumana ga fela a e fumane mme goba a e fumane a nagana ga ntho e nngwe ka nngwe e itoketse goba a ne a fumane tokelo ya bogolo a nagana go petile tsotlhe a tla o mogolwane wa gae motlha a lapileng a tswanageng a sa tswa kena go alosa makgomo le go tsoma gamagane mme mogolwane wa gae a batla pitse ya moapeo o mongata direkisi tsana heng le dinthotse kopantswe di tlamele di be di gadisa haholo ha motho a lapile ka mora ho tsamaya le tsiare lotlhe mme moholwane wa gae a re ke se ke tsiki a komphe mona ganyenyane mme a re cheke ha o ka ntlhakanyetsa gore ke tla fumana tokelo ya boholo ya bone a sa tsotele ka moo a e sebetsang ka teng ha fela a ka bothola mme a gopola go ba a fumane tokelo ya boholo tsotlhe di katilwe pentecosta ke yona moo le tlholeileng teng.
You thought because you were born of the Spirit.
Now,
you remember in the message of
the Spirit.
And then, if it did not prove out to be an obedient child,
then it must be
In fear, when
he was shooting Bobo, he was pulling up high cast beam to tell him again.
When he thought,
"How pull out? The camera says one who no care about holding, walk out with any home pull out. Uta is a hona. The abona to tell him to follow a fumani. He is on to eta bagali fula high.
And sometimes that very thing that you receive,
Mika ni nabo tedi on to eoni amu helan jolo kamoya o halalelan kio. Mele tswala ke moya ha le sa hlokomele yona ntwe eo e tla le tswa tetello ke han
wana
metsi a pulisken nuwe a tswile le fatshe
ntwe
eo le reng ke bohlanya ka e ka ba yona ntwe e le tswang tetello ya tsi jale Jacob a tiba bophelo ba hae bo atametse pheletse ana le leng mosa le molelang gore moholwane wa gae a na le banna ba tlhometseng ba magolo a mane o tlile o kopana le ena a tseba goba watla tshabo ya mowela odimo a roma banna go etelela pele ka pholo le magomo le manku go tlhaisa nyegelo ya kgotsa o Esau ebile ka morago mo o romela setlhopha se seng ka mokekoko o mongwe wa thipa a ntse o romela setlhopha se seng ka mokekoko o mongwe wa thipa a leka go mo gatlhanyetsa pele go leka go fapusa galofo ya gae ya ba wa gopola go gokeke ga mothiba goba motlhomong o ruile go mpheta ga ditlhong mme ya ba o nka basadi ba gae le bana ba gae ba banyenyane mme a ba tshedisetsa mosewane a basadi ba tla a bone bana ba ba banyenyane le basadi ba gae mme ruri a keke a bolaya bo motswalaya le batšhana a keke a ba bolaya kwana le teng a seke a go modimo o tseba mokgwa ga o tshwara mo
Jacob
a tshela molatswana teng a wa ka mangole ya gae le a tseba e batla e le thata le ditlhong pele go moo tshwarelang polelo eo empa e kao e le jakobo jakobo ke o bolela mothetsi mme ke seo a neng a le sone empa go e na le ntho e lekelang go e tsala go ye teng ka thothelo nakong eo lefu le santseng le molaletse ka pele go ka ba le banna le basadi ba dutse mona bosigo bona bao lefu le ba laletseng mme tsela e lengwe fela le ka kgonang go fitlhela se le se batlang ke o tla ka thothelo ke tshwanetse o e fumana bosigo bona ke e fumana jwalo go seng jwale go fedile ka nne go sane ke morago agolo ke tshwanetse go e fumana gona jwalo ga le rapela kolobetso ya moya galelang le tshwao le seke la re che jwale ke tlaya mme ke leke morena nna ke batla ke kgatheng oh mogao o tlhodile setulong sa gago esita le go leka ga o tla ore ke tla feta molemo ga o rapelelwa ke tlose ka o letlhogong ke tla bona gaeba e nthusa o kampa wa dula mo o leng teng go fitlhela o fitlha sebakeng seo go fitlhela kereke yotlhe e fitlha sebakeng mo e leng pakeng tsa lefu le bophelo leloketse go fumana jwale go seng jwale le tla tinela e ba ke gona modimo a tla tlhaela temeng go bosa thothelo go beya modimo temeng jakobo a lla jwale ka ga e soetse pele ka boitelo a bitsa go fitlhela a fumane modimo mme ka go etsa jwalo a betana e seng metsotso e lesome le metso metlhano a betana le ena gore a dule moyeng wa gae bosigo botlhe le jwale a tseba gore ga e se o fumane tlhonolofatso mme a ka tisetsa go fitlhela tlhonolofatso e fitlha a betana teng ka thothelo go fitlhela tlhonolofatso e fitlha yaba mme itse ga a bona go fitlhela modimo a fitlha temeng mme le jwale ka boitelo nke ke ka o lesa waya ga a tala a utlwa tlhonolofalo e theoela godimo gae bongata ba batho gore go bo kwa modimo ke e fumane jwale mo nethetsi ya motho ore o ke ikutlwa ga monate jwa moena branam ke ile ka theogela tlase maane go rapela o ditshisimoo di thala godimaka mme go e kana ya ba e ne e le modimo ke bone se dile legolo ka pelaka go e kana ya ba e ne e le modimo empa a se seo ke buang ka so bibele boletso ba heberu kgaolo ya botshelela pula e neela ba lokile ne ba kgopa ka o tshwana jale le nka koro mme le kanka mahola le a kenya tshimong mme gantlentle pula e romelwa koro empa pula e neela mahola jalo ka ga e neela koro le mahola a thabela pula jalo fela ka koro mme ke pula e le nngwe wona moya o galelang o ka tsholela godima mo etsadibi wa etsa a itshware gantle jalo ka ga modumedi a itshware empa ba tsewa ka dithunaga tsa bone ke sona seo ke buang ka sona ke lona le tshwao mme jakobo le gona thothelo a ke a tseba ke utlwile o na le nna mona empa ganka ke ka o lesa waya motho o ya e bone gantle tshisimo ya pele ba ema mme ba kgomela godimo le tlase ba mathele sefaleng ba re ke o fumane ke o fumane ke o fumane o che aa che jakobo a dula mone o fitlhela ntho e nngwe etsag e ntseng gore a tsamaye ka mokgwa o fapaneng go mo etsa motho ya fapaneng goba a eme o fitlhela ntho e o etsagang mme a kgona bibele boletse a tiisetsa go fitlhela a tlhola motho a ka tlhola modimo jwang empa le ka e kgona le ka e kgona motho a ka tlhola modimo ka nako e nngwe ga ba le monna ya bitswang osiase a bolelwa ke moprofeta go rialo morena o tla šwa osiase a lebisa sefatlhego sa leboteng mme ka thothelo a bokolola morena ntemoe ke tsamaile ka pelo e phetaeseng pele gago mme ke tlhoka go ekeletswa dilomo tsa lesome le metse metlhano goba modimo a mmolele gore ntho e nngwe e tla etsagago o tla šwa mme ka thothelelo a fetola morero wa modimo thothelo leo le jwalo alla ga botlhoko thothelong jakobo ile a dula mone o fitlhela lesio le fitlha mme lebitso la gae le fetoo go tswa go mothetsi go ya go gosana go modimo e seta le setšhaba sa relelwa ena e mong gae e ne e le eng sepheto ke goba a ile a tlala thothelelo tabeng ena mme ka tsile e tlhatlhamang ga a kopana le esau a sa tlhoke balebedi ba letho a tswela go kopana le ena gantle ya bone a kena thothelo go fitlhela a fumane kgodise mme le lona le tlale thothelo go fitlhela le fumane kgodise ga le saetse jalo esita le go rapelelwa le seke la tla rapelelwa esita le go tla kwano go ya a le tareng le se leke emang go fitlhela e le taba e pakeng tsa bophelo le lefu go lona mme e ba ke gona ntho e nngwe e tla etsagala ruri thothelo ruthe o na tlale thothelelwa ka motlha o mongwe motlha a emeng pela naomi
would she have to go back to her people, to all that she loved?
Nya ona talo ke la go tla tshabeng sa habo bo tsotlhe tseo a di ratile le tsotlhe tseo a di khumametseng le dimo ya hae le tshaba sa habo ka pa nao tla go marela nao bo tshwanetse o etsang ya ba o tla tlo thelo mme a hweletse mo ya nteng ke ka teng mo dula nteng ke ka dula teng mo shela nteng ke ka shela teng mo patwa nteng ke ka pata ka pa ke tla epelwa teng mme modimo wa hao e tla ba modimo wa Kimo, Tote.
God bless her.
Mudimu wa musita, wa mufamura, obe.
Obe, we got Jess.
Obe, ta tola Jess, Jess tola. Ka Jess, muta Jess. Kaba kala Tote. Tola ka sota sesi minyane, Rahab. Wila kala Tote. Atiba ur lipu, imulale, kashulo imukame. Mia ba tola ke Tote ar. Kika le pata luna di fela ti. Kika isan toy fi fela, fela de chapanya, mudimu wa luna, mentu yaka Ita tia, kimo he. Ari, kita. How can kale tswao? Leta sebe.
Eliezer got desperate when a responsibility was placed.
Eliezer ona tale tuotelo mashabu ikarabelo. Bau batela Isaka munyadua bube wangu jima hai. Eliezer wa damaseka ine ile munna yo muhulu. Arata ki Abrahama me atsebua ki Abrahama gore akatswa me abatla. Munyadua, munyadua wa mukuta o tshwanele hang bakeng sa morao wa hai Isa.
That would bring forth Christ.
Christ o na tatswa mo.
Now, Eliezer being a spiritual man knowed what
Jale Eliezer ka ene le motho wa moya a tsiba mo ho bulela mosadi wa mofuta o lukile go ba molekane wa monna e me o ne a ka o kgetha jwang ho renya thutelo ya ra fika motsing a rapela a re morrena modi ke yona taba eo ha o tla ke thutelo ke na thapelo morrena modi Murosa no apile ya tata me anusa kamel me amphametsi ire yena murenya haya thuthel arape
Rebecca the beautiful
Rebecca murosa na emotle atla anusa kamel me yaba ore sintie isin le ton la une aloja tu pika na ponya wetsa teto horota ya na ine le sonu samu nyadu
now ta
ya nyala munna ya iso mon
now that's a great thing
I saw mon ampa utle ka mohlanga wa haipela ke se tshwantse sa monyadi wa seo ha le so bone kreste empa lu utle ka bahlanga ba hae seo a lenso le rekise ka ntho engwe le engwe di siya malabalona ntho e fifela e hlokwana ho ya mofumana jale le muha me ya ba o etsa ke se tshwantse sa monyadi a siya le lapala a bola phutho ya budumedi le a bona ho tsama Jonas ya ile nga diela Mosase pefe botibong ba le wa tlempenya tlhapi e kgolo tshepo tsohle tsa phuluo di se ditimi empa kelelong ya hae a gopola re salomone motlha a gakolang tempele o ne a re morena a sesheba se le mathata e ntulong e nngwe mme sesheba nna tempele ena mme se rapela o mamela mme a phetoga ka mpenya tlhapi e kgolo a kgona go humama ka mangole a hae sebakeng se seng e ka re ke a bona matlhatsa a tlhapi a mo dikile ka nna tsotlhe Then I rappel I got two tell. Mima yemon ow, two tellong. Pefungo den mala, fela ta oxygen in the pet. Sewana kasi fumana ka rampayasa. Mini pefungo den mala cho ane adi pefungua. Mushamu asa tiru na shemile kai, liteng ah. Muren, kin melaki lilesi, na dempele ha.
And with just a few breaths to go in desperation.
Mi at house as a pefungo den mala fela, two tellong. I rappel at a sama yemon ow. Taba el, iso yosu pin, impa atala tute.
He prayed.
Arapela me modimo wa mophirisa matsatsi a mararo le masiu wa monolukulela sebakeng seo rera molaetsa wa hae thuthe
Hannah a barren woman in the Bible
Anna mosadi ya senang thari ka bebele o ne a batla mora mme a itima dijo a mo rapel
and she fasted and prayed until even the priest at the temple thought she was drunk
mme a itima dijo a rapela o fitlhela mo priest a tempeleng a le kantse o ruta a le thuthelong e kaka Ha ba sa di baba ba sa shebile mo khutse wa katiba o neng o ruetse ke mo meletse ba ka mo ho neng ka teng me mo a shebile hore bana ba apere di aparo tse jwang me ba bua ka dimpetse etsa halang plasi empa iseng anna a tswa feta ra le tshwene lo hle me a le tare o nantsa itimile dijo a batla hore se khobo sa hae se tlose ke papa nge ka ganka jeno e ka ke se khobo ho fumana ngwa le hleng eo inele se khobo ho mo hloka me a ema mangoleng a hae me a sa ka hlokomela moholo wa tempele Asa ka hlokomela mo prisa e moholo ha tswela ka ntle She was in such distress till her tears were rolling. Mekaobane ana ikemiseletse o tela boitshepo ka morago ba modimo a arabele thapelo ya gae a mo fa mo profit. E le leseo le gapatsegang. O tletse ka ona fela dinthwana tseo tse e tlatseletsang tse a fanang ka tsone. E se mora fela empa mo profit. Mme o sa ka ba le pono e buleileng ka dilemo tse ngata-ngata Israeleng. Samuele mo profeta wa pele dilemong tse ngata-ngata. Goba mme a ile a tlala thothe. Asinaba, ase a fitile dilemo tsa o beleha mohlomong a le mashome a tsheletseng dilemo tse mashome a supileng mme a rapela ka thothe o tshwanetse o fumana ngwana enwa e ne e le eng modimo o ne a buile le yena ntle le pela ena o keetse wa tlala thothelo pele modimo a bua le
wena
kereke raoga le itlhotloreng tsipa letswalo la lone iphamiseng goreng ena re loketse o tlala thothelo kapa re time.
There's coming forth something from the Lord.
There's
coming forth something.
Mirim peritala to hotel. If I can double pull a leafu, it after Hararona, Mirikirai born.
Because it's she.
Kawana Shokina will tap a form of prophet.
The Shunammite woman.
Musadua Shuneme, Unana Mushayana Elmo prophet, Amuletin Kalin Sulamore. They are now Hudi, Limunawa High Ahudi. Basina bana empa a lukile ho mo profeta enwa enwa me a tseba hore ina ile monna wa modimo a lemwa hore o ne a hlomphe monna wa sebe a kena ka tlu monna wa hae a le siyo le enfela ile monna ya halalela ba bona hore ina ile motho ya hlompheha a mona a etsa dipontsho le meka a mo utlwa bolela dintho tse etsaetse o ne a hlomphe monna ya halalela. A re ho monna wa hae ke a elelwa hore monna eno ya fapoetseng lapeng la rona ke monna ya halalelang mofumadi wa lelapa a tseba gore ne e le monna ya halalelang mme a mo gaela ntlo e nyenyane ka ntle mono a tle a se ke a swaba a ka fapoela nako le nako ga a rata le jwalo-jwalo a kenya moalonyana mono le lefisonyana la metsi le ntho tse jwalo a tle a itlhatswe a be le seo a ka senwang mme motlhomong a reome mosebeletsi kapa motho e mong mokgatsetsi ka dijonyana go mo fepa a fete mono a mo lakaletsi letsatsi le monate kapa ntho e nngwe mme ka baka leo ya re ga elia a bona a etsetswa molemo ona e tswe go ngodile seo le sietsang go ba banyenyane ba na le sietsa gonne ka baka leo a bona taba eo mosadi o ne a tlhompha modimo ga a ne a tlhompha moporofeta ena ka a bone modimo ka gare moporofeta mme ga o le jalo a sa kope letho ka gona go sa dula pelong ya mosadi go kopa letho ampa a etsa goo go ba a rata modimo a sa sietse bakeng sa tlhonolofatso ya letho ampa a etsa ketso eo fela jwale elia a re ya o mmotse nna nka mmuela go morena na ke motswalle wa gae kapa molaodi wa setlhogo ke mo tseba gagolo go na le molemo o itse ntho eo ka mo etsetsang yone ke batla go mo etsetsa se seng ka mo a ileng a ntshwara ka teng o ile a mpha dijo a nthobatsa mealong mme o bile mosa gagolo go rona jale nka etsang a re cheke a ile gara setšhaba sa yeso re letlhwana lwa gare o gagolo re a phela mme go lekana ga re tlhoke letse mme ge ga a se a mmolele empa ga a na bana. Jale gang fela o ba geasi a bone taba eo ga o pelaelo moporofeta a bona pono goba o ile a go rialo more ya o mmolele ka nako e tshwanelegang kapa nako e loketseng selemo o tloa jale o tla sikara mo mme mora a tswalo motlhana le dilemo tse lesome le metse mmedi ka moo bathwana ba babedi ba godileng ba ne ba rata mosanyana enwa ngwana bona ya mong mme tlakatsi le leng o ne a tshwile go hela koro le ntatae e tshwanetse e bene le motsheyaro o mogolo ya ba o batlolwa ke letsatsi ke nagana jalo goba a tala alla tlhogo yaka a nna a eketsa go kula le go kula ntatae a tlameya go mo tlosa masimong mme e le maemo a makakang a tshwanyetse mono a ba a roma motlhanka mme a mo kenya ka gare mae a mo fara godima ga e o fitlhela motsheyaro o mogolo mme a swa lemogang ngwana gae ya mong a mo filweng ke morena ka dithapelo le ka tshepiso ya moporofeta le ka go rialo morena a tseba ke gona go na le phoso kae kae e ke ya sebetse modimo ka mofa mora e o jwang wa ba dumela le ratola hai le rato ho hole hana le la le sia leo a thi una saka le kopa una a tshopetse a holo ka le fumana le tsola modimo le ne le loketse ho e bolela monna o ile a e bua mo profeta mme ke mo ngwana ena o maemo ana o shwile mora wa hai a le mo.
So she said to the servant,
"Kabaka leo wa hai, khane ha mulie, o kalle, ne o sike wa hem, ha motho a le ka o emisa, o sike wa bua len, ne o kalle o tobe, thaba ya Karmel, modimo mane se bakeng se se ka le haeng, motho bana, bona ne mohlanga wa modimo o moholo o dimodimo, yena ya itse monna, o ri alo modela, ke tla fumana le si, ke batla o tseba o bane modimo a entseketso yena, ka ona are. O otlo ya ya pele fela me o si tsene le mulete o mathisa ka lebelo lao o mathisa o be o finyele mono thuthe me o profeta Elia a ema sheba mea mushineme e o kieo a etla me yena hona le phoso ka yena modimo o mpatetse yona ha ke tsebise pho hore ya o kopana le yena ke na le hare potlase hona le taba ya pho thuthe le a tsara mo profeta thuthe lo ka ra mosadi ya bona ha ba ne ba kopana emu abata utsiba hore lentsula modimo ine le lefi mi emu asa tsiba hore lentsula modimo ine le lefi ke lona ba emu abata boletsiba mi emu asa letsiba mosadi abata uletsiba mi mu profeta asa letsiba hore modimo mpate tsio ha ke tsebe ke reng ho yena ha fitla mona ka baka leo mosadi a se abata a fitlile mona na kon eo a phamisa le tsola hai are tsohle di dutse hantle ka wena na munna wa hao phila hantle na ngwana o phila hantle.
Now the woman had reached
the altar.
She said, "All is well."
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Are it so? She did not kill. Thoriso. So she did not kill.
Her desperation is over.
She had found the Lord. Unia fumane mochanga wamure. Hola na lisio monu. Akabe anta kesi tute. Impali abona unali te monu.
She said, "All is well."
Are it so? She did not kill. Elisha na han che hweza landwane ka bana le mosadi a matha mme a itiela maotunga han ya ka ketse yo ha ya tshwanele ya ka ona ge a si a mo phami are motlwele o sike wa etsa jwalo Elia are mo hlanka wa ha o sike wa etsa jwalo motlwele hona le taba ya phoso modimo wa mpatela ya ba o mulela hore le sia le shurile tena mo profeta a sa tsebe se wa ka se etsa are ge a si nka le rilena le o tiko ka tlang ka lo a tsebe hore ntwe engwe le engwe ana a maine e hlono le fetse ho ba ine si ena ine le modimo ka ho ye a tseba hore ine le ma a tseba hore ine le mo profit ka ba ka le o thuna ka le rilena mya ge ha si nka hona me o tsamaye o le be o di malesia me ha motho a o buisa o tla le total me o se ke wa dumedisa motho me o se dinele no tsamaye o se buise motho le be o di ma lesia empa mosadi taba eo ya se ke a fedisa thutelo ya hae taba eo ya se ke a kgotsofatsa seo a se tletseng.
She said, "As the Lord God lives, I'm not going to be able to
do this. You won't miss it."
And
Yaba Elia utala tute. Miki yeno atuwa ateusa katila yena le musad. Miaraba fika monu batu bohle ba eme kantle jariti ba hoeletsa balla. Mi musadu na ntse ntho elu ke tsinga ofitsa eme ka etso. Anka le sia me ale robatsa u dimamu alo. Mo Elia ane a robetse teng. Ile ntho e tsona ne molamu wa hai han. Mi asiga tswa monu ka ho. Ntho eo ya hana o sebetse. Aba tla u tsiba ntho emu ye papani. Mo profeta a kena, jwale u tletse total. Jwale u tletsa. Mika arabibili rifumana hore u ile a tsama u dimadi fluri a ya u dimule tlase total. Ha ke tsebe seo ka sietsa morena. Kina enwa o ntaetse bua le mosadi eo le ka huri ya lo morena me ha ba jolo ka ha ke mmoleletse ho ba ke wena ya mpoleletse jale ke ya no mathate me a ke tsire ke etse ke mo ho robetse moshanyana ya shule nka etsa morena ntle le pila le moya ha langwar ha modimo a le ka wena jale robala ho di malesia ntle ya pili le a tsiba a ema a mathabe a matso a ha ho di matso a ha nko ya ha ho di manko ya ha melomo ya ha ho di melomo ya ha.
And when
you
ladies say,
"Mi ha roba la kabu yena u di malona, le sia la timu la magetwa shupile." Thotelo ke a ifeti.
The baby comes alive. Because
mwana atua ka ba thotelo ine khutumeletsa mosadi ho prophet. Ni thotelo e khutumeletsa mo prophet a ho le sia. Ni thotelo ka ra bona bo baby ya theulela modimo time. Ka le ratula modimo le rato ba ke sa tshaba sa hai ya theulela le ratula modimo mela a khala tumelo ka pili di thekontsa ntwa ni mosebetsi wa phetha. Nyewe ikwe.
Amen.
Kio. Thotelo e etsa ho lu ruri. Mosadi na sa batlo tsama.
By Barnabas.
sefofu ba re timi a o ile a nagana gore jesu o tla mo feta a dutse ka ntle mo legorong mokopi a foufetseng bakeng sa dinyegelo ntho ya o tala le a tseba a utlwa lerata jesu o ne a feta a re ke manya a fetang motho e mongwe a mo kubutelela fatshe a re ka kopotlheng ke manya a fetang e mongwe wa bona e bo motlhongwe morutuwanyana e mosa wa mosadi a re go yena monghadi ga o tsene ke mange o ya fetang che ke utlwa ba bang ba bona ba re go na le setsha sa bafu se etetseng bafu dimo mona ga o fela o tsosa bafu ya o ba thusa na ke monyefodi kapa na ke motho ya itseng che na o utlwetse ka moporofeta yo wa galilea moporofeta yo e motšha ya bitswang jesu wa nazareta che e bo wa tseba bibele ya bolela mangwelong a rona gore morada fita o tla dula o tla tlhaa mme a dula odima yone ke ena eo na ke ena na ke ena eo mme wa feta thuthele ya mokgothometsa go hweletsa o jesu wena morada fita nkutlwela botlhoko sempete wena moloki ya rategang utlwa selelo saka ga o ntse o bitsa ba bang sempete le nna o jesu bangwe ba re gutsa o etsa lerata empa a tletse thuthele ga ka feta motlhomong a ke ke a fumana monyetla o mongwe le rona motlhomong e ka ba bosigo ba o qetela bona thuthele a hweletsa o jesu go sa totele ke manyaneng a re a gutse a hweletse ka mokgwa o le mongwe ga golo le o feta ga bane ba re a gutse ya mo etsa gore a phamise lentswe le o feta o ne a tlese thuthelo go se motho ya ka mo thibang wena morata feta o nkutlwela botlhoko mme a hweletsa ka thuthelelo mme mora wa modimo ka dibitsa lefatshe maetleng a gae a ya jerusalema go nyegelwa nakong yona eo e le setlhabelo sa lefatshe a ema tsi metlhaleng ya gae thuthelelo sello sa boitelo sa emisa mora modimo gatho gore ke o etsetse e nna gore morena ke renke ke boele ke bo gore ke na leetong la gago tumelo ya gago ya o pholosa go ne go lekane thuthelelo thuthelelo ga e se e tla fumana ntho nthwana e nyenyane ka go fetisa e utlwagalang e phamolwa ke tumelo ya bone ga ka a re fele be butleng be ya butle ema motsotso fela a nke ke shebe na nka bona jale ga ke e se o bone matso a ka leka mosa ka dilemo tse ngata e re ke bone nka le bona na le jale ga ke e se o bone letho ya re ga jesu a re tumelo ya gago e pholositse ke ya go lekane ke pheto seo a neng a se bare thuthelo e hweletse ntho mme ntho eo go sa tsotelele bonyenyane ba yone ya amogela e dumela gona mo gantle go ba tumelo e se e tshwara motsotsong o thuthelo e susubetsang ntho ya bone lerato ka mono le tswakana le yona le e fetisa go yone thuthelo e sebetsa go sefofu bartimia a fitlhela ke pona ka potlang petrose o ne a tletse setimi ka gotlhe bosigo bo bongwe lewatlheng ga a na a kena thuthelelong mme a tala a lla go na le ntho e phoso ke bone sethutlela se tla se nkatamela sekepe se 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 atira a re ka re ga e le wena morena ntaele ke tla wena o dimamele ya ba o tswa ka sekepeng a theoa mme a tsamaya mme a tshoa ga a ntse a tsamaya mme a tala a tira mme thuthelelo le a e le phoso ga a na a leka go latela melao ya modimo ke a tshepa ke reke itlwisa taba eo monna o ne a etsa seo modimo a mo laetseng sona go seeno jwale wena mokeresete bosigong bona o tsamatseleng ya kutlo o leka go latela ketelopele ya moya o galelang mme mofetsi wa o phamola kapa lefu le o phamola mofetsi lefuba seo e ka bang so tseleng ya kutlo o na le tokelo e e tshwanang le eo petrose a bileng le yone morena pholosa go seng jale ke tla timela ga thuthelo a bitsa ya ba letsoo le nanabela go mo phamisa le na le ntho yona eo empa a hweletsa mpholosa morena a utlwa selo sa ka se matlhonong metsing a mphamisa jale ke bolokeng ya bone ke moo he ga o hweletse motlhe mo mosadi eno a mme e leng gore o ne a amana jwang le ena moranyana kapa setlolo kapa motswala seo e neng e le sona o ile a hweletsa tshisimoo modimo wa moutlo gape re fumana gore ka baka la go teba modimo wa moutlo tseleng ya kutlo a tlala a teba a tlholega ga o tsotele ga e ba o tlholega ga o moo e amanang teng le yone botlhe re a tlholega re ba tlholei le o taleng fela empa re na le e monya emeng ka letsoo le maatla ya ka re nanabelang le gore phamisetsa godimameng ha o entse phoso mosadi ya itseng o entse phoso mona ya itseng o entse phoso mosanyana ya itseng kapa ngwanana o entse phoso o seke wa tira o eletsang ka tlhabelo morena mpholosi o seng jalo ke tla timela ke abantho o thelo ka go modimo o tla le utlwa ka metlha o utlwa moya o tletseng thothe ke seo ke lekang go lebela sona morena wa rona ya ratiyang jesu kereste ka sebele mabaleng a magologadi a ntwa ya lefatshe getsesemane o ile a goeletse ka
thothelelo
na a kanka dibi tsa lefatshe kapa na a ka dula lefatshe ne barutiwa ba gae ba ratwang taba eo a na batla go e etsa empa tlhokomelang boikokobetso ba gae ga a na ikokobetse go sietswe thato yaka empa o etswe ya gago go ikokobeletsa lentswe lentswe le tshepisitseng la modimo wa legodimo le mohang ya ba o tswela pijana mme ga e ba a ile a tswela pijana ke ga kakang re lokelang go tswela pijana ya bona mme le lemoe lengwelo le a bua mona go luka gore o ile a rapela ka mefielo moina gaitsedi ga e ba jesu a na loketse go rapela ka mefielo ke ga kakang re loketse go rapela ka mefielo ga e ba keresete modimo wa legodimo ya entswe nama a na loketse go rapela ka mefielo jale ke ga kakang rona baitsadibi ba pholositsweng ka mogau re loketse go rapela ka mefielo ga teto e o e dietse morago modimo tlhabego e tla etsang go nna le wena re tshwanetse go lela ka
thothelo
modimo matsatsing ana qetelo o ipontshise rona ka dipontso tsa rona tse golo le tse maatla taba eo e tshwanetse gore kenya thothelong ke gante mme thato ya gae ya gore fodisa le gore pholosa e loketse gore latlhela botlhe thothelong go titimela lejweng leo le fodisang ke gante shebang gola Florence Nightingale setlolwana sa Florence Nightingale yene ya Thailand Red Cross le bone setshwantsho sa gae bokeng a le boima ba diponto tse ka bang mašome a mararo mofetsi o mojene kwana London England ba ya molata Africa go ya London England mme mono ka thothelelo moina Bosworth a ngola gape mme a re go yena gore re ke ke ra kgona go tla Africa a arabela a re mooki a ngole mme a re ga ke a lokela go sešhengwa nke ke ka gona ga tlhaiswa setshwantsho le bone setshwantsho fela re ne re loketse go beya segetšhana godima sona sena le leselanyana fela le thatetsweng ka opola gore motlhomong motho a ke sekenya bokeng a ka nyatsa goba o ne a mmele wa gae o ne o pepesitswe gagolo mono go mme ra momane ya segetšhana mona a e na le leselanyana thaoele e ne a apisitswe mono thekeng la gae empa ka godimo go se lee mme e sitale empa ra opola go mane ya pampitshana godima sona mme re ntano seng ka foto re fote ntho eo go thibela batho ba senang maemo a matle kelelong tsa bona tse naganang gore ba seke ba nnyatsa ka go kenya setshwantsho seo
pampiringmme
naka se boletse gore a keke a sesengwa mme a tseba gore ke tla etela england a laela gore ba mmeye godima lempara le go moisa sefofaneng le go botlisa kwano London England mme a roma molebedi sefofaneng pele a theola Buckingham Palace a roma molebedi gore ke tlo mo rapela mme o ne a sa iketse go ana sa kgone go bua le nna ba ne ba loketse go phamisa matso a gae go a kenya ka garaka le tseba ka moo London e leng ka teng bang ba lona masole a kileng a fitlha mono ka nako tsotlhe go tletse mohutu mme ke ile ka goma mafatshe pela spenstere mme a dikeledi le ditsholo o ne a batla ga ke tsebe le gore o fumane jwa mongobe wa o tsholola dikeledi ke masabo fela le tlalo godima ona mme meomo ya gae mona dinokeng e sa fete a ntšheba diintšhi tse ka ba pedi ka bophara kapa diintšhi tse tharo methapo ya gae e putlane gore o ne a phela jwang ga ke tsee ile la bona setshwantsho sa gae ga morago ka goma mapela moara jale o ne a tletse thothelo e le more ke ne ke tla kgona go tla kapa tšhela ba tla tla le ena leao le jwalo mme ka ya fatshe moo le pelo yaka e kgitsa madi ka gare go nna ka baka la tumelo ya sebukua seo sa batho se senyenyane se neng sešwa mme ka rapela ka pelo yotlhe eo ke neng ke e na le yona mme ke itse ke sa kala go rapela le bagorola le lenyane la tla la bofela godima sefenstere la talela go ya godimo le tlase le ntse le bina ka gopora gore ke le ruilweng ke seo ketele gora motlhomong ke le englane ke sa tswa boemafofaneng tlase monong mme ka gopola gore e ne e le le ruilweng mme ya ke phama mme ke re amen lafo mme ka kala go botsa ba ena gore na ba utlwile leba leo mme ke ya bantse ba bua ka lona mme ya ra ke tala hore na le bone hore le ba le o le bolela taba eo ya tla ile hore ya lo mre o tla phela mme o ke ke washa mme wa phela ka jene ho bani thuthelo thuthelo ile ya khurumeletsa mosadi eo ho nka kema a phelang kapa a shwang.
A race that she got there at the same time.
When Sister Hattie Waldrop, Wahalwa, Phoenix, Arizona, when you knew a Mutumutu Watsi, La Copanunaka, Yapi, Naka Inesa, Tatari Tutayona, the Munawa High, Battalion, Mufil Suapilu, Aile Ankakemoya High, Muleka of Pitamonu Copanu. Empa ale mo be hona le o pefula asa asa gone mari ane arotela hape pelonya hai mo bo fetse one o jile pelo ya hai teng jwale mo fetse wa pelo e ka ba di motlele tsametse e robedi di le motlele shimele metse o robontsa e fitileng mo hlemo mashime a mabedi sikiti magolo re bo mashime a mana metse shipile ene le yona.
She said to her husband and the intern,
"Jala are humunna wa hai lenga. Dianka shwela mule ngona, nkise mono."
Desperation.
Total. Ai diban. Ha kina hane uru na shwela, musari bulela jwalo. Jala mohlomo mona le jwalo kae? Ho kae tsala hore a u tlhete ipena le bona? Jala ke ke yena uri, o ne a shwela, ha ke tsi. Ba ile ba re honna, mona le musari a shwela, ya tseng anyulwa ka mo. Me ya ra musari a fitla, ke a bophelo bonu siyo ho yena.
And when they brought her up there, the word of the Lord came.
Mi tsaba la odimo Mika ya mema tsa odimo ya ba wa tsua uya hai atama. Mona ikaba nkarre ha bonolo di limo tsela shimene metsi rubeli se fitileng. Le u pitsi ya monati mmeli ni pelu.
O tla ba teng.
Tuson ho kopana le nna ha ke fihla tlas mono.
Desperation.
Total. Yanga shola tsela ni teng. Empalinki se tla simono o forise ba bang nena o tla mphodisa ka o rata dipelo tsa rona di ke di tlale le rata le tsatsi lena me di ke le tlale me fiere le ka thotello e ka ba morao ha holo ka morana kwa ga mo tla o monja ri usi na ina le moradi nyana ya neng a ishu ile mo dumedi wa moedi o ne a dumela ho Jesu a mpa tshaba ho bopaka ho ba bana ba tla mo ntsha sina go gae empa o se ngo ngaka ya fitse me ire jwale washwa.
Total
yake one ya sa tlo go bona tla maemo a hae ho fumano a ina le Jesu wa Nazareta ho ba ona tla la tlo ke maemo a hae jolo ka mo priest empa ke le bolel itse a maemo a toma tsi a fitla taba eo ga di ela thotelo ga re ke mona ha ba tla le ba kana ya hae ya mo reri ni ka tiba me a irwa ke no theo sa fitla ra le tshila a fohla mo mo sadi ane a sa tswa a mapo ya hae le jolo jalo me bo tle ba hoele empa ke na me a re monga mo radi nyane wa ka o robetse di ntshintsa li mongaka mongaka moradi wa ka o robetse ntshintsa lefu me ha o ka bea matso a ha o di mahai o tla phela o khini thotelo ya tsore o bua dintho kana go tsheding ke o etsa dintho ke o nkisa gato moradi wa hae o ile a phuloswa ke thotel a re tlaleng thotelo jwale ka mosadi eo e monyenyane ya nang le phalo ya mata bibele e tla o na le fila ditšhelete tsotlhe tsa e dingakeng mme le ya o le jwalo ba seke ba mo thusa o ne a sa tswa ke ena nako ya menopause phalo ya madi me phalo ya madi le hona e sa gaolo mohlomo ba rekisa polase dimolete dipere le ntho efe fela e ne e ka ba yona mme o se letho le ne ne ka mo thusa mme bapriste ba bona ba mo laetse o sepoti dinthong tse e kang tseo le ka mona empa o sengong a sheba tlasemane o ne a ile lebokong godimo mona moo polase ya hae ne le teng mme a bona setlhopha se segolo sa batho se bokanetse monna tlasemane mme ba re e be taba e e bolela gatho ke Jesu wa Nazareta thuthelo ya ke a re ke batla ke sena tshwanelo ke ke empa ha fela nka ama mo phetwa sa baro sa hai ke tla phekulwa me a fika pila mo shomi emu le emu istalen to emu le emu isi empa ya ba o fika tlo e a ama kubo ya hai ka thute me ha yenze a retolo wa mear ke manya nka mile me ba ela tola bo empa she ba ka nna tsohle a ina le neo ye kgolo ya modimo ine ile modimo me a ndo fumana mosadi e monyenyane le ho molela hore phalo ya hai ya madi gaudi thotelo ya mogannela ho etsa hono ebile thotelo e khurumeditse khurumeditse mofumadi e wa bo a utlwela ka neo ya modimo e neng e sebetsa ka Salomon thotelo ya mogharameletsa nthong eo ka thotelo ba o ke batho jwalo ka nna le lona jwalo ka nna ba ne ba sa fapana le lona le nna Baina le ntshisa kutlo tse hlano ba ja ba nwa le jolo jolo. Jolo ka rona re etsa ho phila le huso. Ine le ba. Ya mo khoromeletsa thutho le e kana ho a ile anka karolo ya mmusi wa hae. Ya mo ganela maemo a Joana o fikela a sa nahane ka ba Ishmael. Ba ka mo khotho tsa le pelle matsatsi a hae a mashume a robo. Ho dina mo ka kwatlo wa kamele a parola le ho hatoka la Sahara. Thuthelo o ya le o le jolo. Mia rafi chamono ho se tlo ile na patela Salomoni empa a mmolela di thotse a ne a batlile o ditse total Jesu bolet o tla ema ka tsila ka hlolo le moloko ona me a utswe ho ba ya mo holo Salomoni o ne a le teng mona total in closing I might say this ho kwale eng ka bua taba yena a se khale a holo tla se Mexico ha ke ne ke bona ntho e tletseng total ke sa tswa fita kala ne mono ka ka arena e kholo me sa le batho ba dilaka mono ho tloa ka hore ya borobong ho seng hono me se ba tla e ba hore ya le shime bosiu bo nna wa khalo wa sefofu bosiu pele mo a go fetse ka botlalo di mo tsaka ba mashina a mararo a boela a bona hape ne o na tama ho hla ra motse tatine o apaka di aparo tsa khale tsa jwang di robetse mono di jariti tse mashina a mararo mashina a mane tutudi e kalo ene di tsale tsa khale fela mohlomongwe ina le batho ba mashina a mane batho ba dikitse mashina a mahlano mono di ka tiba tsa khale di tsale hore ne le tsa bomang ke le ka ya bana ba tlalo ke la hore di sana harabo me pula e tsholo me ba ntheola ka thapo di male rako me ba fitla kalane moreri monna ya ditse mona ba ile ba motlisa yana le moradi wa hae ba tswa tlase Michigan metsing e mmalo e fitileng ba bua ka moena amen re ya mohopola mona o itlateng tsa khanya bosimo bona moena amen a le teng me a hlobola jase hae me a ema pule me a ntwe ne ya Jeff Moore ho apara ho ba Jeff o ne a tla ka se motho wa borwa a se a ho ama pule e batang eo mona Mexico me ke yo mwana e mete maybe di polo ata wona mora wa ka mea ntate o tatamea ho etsa ho ho bona no mesadi nyana wa mme sio tlase mana yana no le sielo shuleng le shule mo sengona ha ke na bathusi ba le kani ho mo ntsha mole hape o ya matsoa di mamona e wa sekofu e mututu bolotsi e o ya matsoa di male siala hai le shuleng e tla busetsa bophelo balo ine le mo katolik me yena ba ba sa khono mutiba me moena Espinosa le bao batho bao bana ba itse ho yena ha re sana ditlankana tsa ho rapela o tshwanetse o emela bosiu bo bo o ile a re lesiala ka leshile leshile ha e sa lotlwa o se mona o tshwanetse o kena mono mme o ne a tlatla a ena le setlankana sa ho rapelwa kapa tšhe mme ba kolanya diashana tse ka ba makgolo a mararo mme o ne a tswa ka dibaka tsa maoto ya bona mme a tshitimela le odimame kokotlho ya bona mme a mmatha ka lesialene leshileng mme a wela hara bona hantle ho yena taba eo e sa etse phapang ya letho ho yena o ne a leka ho fitla mono o ne a tletse thothela modimo ne o buile le pelo ya hae hore modimo o ka tithubolang mahlo o ka busetsa bophelo o kgidi a tla se thotel ntho e tuka ka hoye o lona batho ba kulang ha le ka dumela ho o tuka pelong tsa lona le se mmalwa mme le nto o shebela se etsalang thotel ya mofuta oo modimo ono o ka fodisa moshanyana enwa bosiu bo bong o ka fodisa mosadi eo ya tshwerweng ke mofeti wa fodisa le monna enwa le o etsa hona mofumadi Florence Nightingale o mashome a diki yena taba eo pontsho e ke kenya hanyetso ho tsosa bafu le ho fodisa bakudi le ntho e nngwe le e nngwe e seno ha e le modimo a ka etsa hono ke modimo maobane ke modimo kajeno tlalang thothello jwale ho na le ntho eo le tla e etsa ya ba thothello eo a na goroa ka re ho moena Jack Moka hantsi ha e so mpone ha tsiri ke mang eno ya hodimo ka lane mona mosajana eo wa mokatoliki jwale a sa kgone le ho bua lentswe la senyesemane ha o le jwalo o tseba jwang gore ke mang ka re theoa mme o rapele lesea mme ho ho tla mo kgotsofatsa mme o tla tsamaya gore mme ha e ka ke a hlahisa ho na le letumotumo le sa gautseng tlase mono o ne a tlolela hodimo mme motho e mo le e mong a hweletsa mme o ne a matha hodima mahetla a bona mme a boele a wele hara bona hantle a tsitima ka maoto a mmalwa mme ba leke mobusetsa morao hape mme ke eno a tla a tswa ka ditaka tsa maoto a bona a nkile lesea leo a ferekanya diashara le ntho e nngwe le e nngwe e seno ho sa etse phapang o ne a nyolohela mono o loketse ho fitlha mono ga o etse phapang gore e ne e le eng o ne a tla a fitlha mono o ne o e na le morere jale nna ga se pale e kanya mosadi wa shineme fela e ne e se dilemo tse dikete tse tharo le makgolo a mahlano tse fitileng moo e ka ba dilemo tse tharo tse fitileng kapa tse nne ya bona e ka ba dintho tse tshwanang bosimo bona ha thothello e tshwanang e hlaa e tla latlhela lerato le tumelo mono thekong tse ka pele tsa ntwa ho tseka seo se batlang go ba ke tshepiso ya modimo gore o ka e fumana ke hantle a ho ka retoloa nna moreri kapa moepankgedi sebakeng seo ka retoloa ka utlwela mosadi eo bohloko empa thothello hai ne a bona ka retoloa mme ka nana tšhe mona Jack o tla mo rapelela mme ho o tla e lokisa mme ka retoloa kare jale ka ke ne ke bua jwale tumelo mme ka tadima mono mme pono ke eo e ne e le teng ka bona le seanyana le ditse mono le seanyana le sefatlhego se setso la bo mexico le le disene le ntse le ntsheya le ditse ka ntle mono ka re bebut thuthelo ya ha ya gorometsa moya o galelang go fetola semelo saka go fetola matlho aka le ompontsha lesea la hae le le ditseng mono go a gotlisa moya o galalelang ka re bebutleng tlisang lesea gonne ke ena a e tla ka kujwana e kolobileng e fophang e bobulong le mosweu setupi se senyenyane se sholeng se ka ba molele le bo bokalo a itiela fatshe a tlhole sefapanonyana letsong la gae kapa rosari bo peter bo ahe maria bana ka re go yena e bee ga e tlhokagale mme a tsamaela gaufi le moo ke neng ke le teng mme o a hweletsa mme o a meketsa padre ke o reng tate ka re o seke wa rialo o seke wa rialo o a dumela mme a mmolela yona ka spanish gore o ne a dumela na ee o ne a dumela a mmotsa gore o ne a ka dumela jwang a re ga modimo a ka tutubolola monna eo a ka busetsa bophelo ba lesea laka amen thuthelo ya mogoromeletsa go yo le letho ka letlhakoreng laka ke mpile ka bona pono fela ka re morana jesu ke bone pono ya leseanya motlho mong ke lona lena nakong e kang eo la raaka maoto a lona la re wewewe ka re mosale morago ya ngakeng tlong le statemente se ngwetseng go tswa go ngaka lesea leo le ile lašwa mme ya ba ngaka e ngwela statement phefumolo ya lesea leo pelo e eme o seng gona ka ofising yaka ka gora ya borobong a bolawa ke pneumonia e e menaganeng gabe o lesea leo le a phela mexico bosimo bona go ya ka moo ke tsebang thuthelo ya tota pelong ya mme walo a llela ngwana wa gae yaaneng a bone modimo a etsa a fodisa matlho a monna wa sekgoo mme a tseba gore a ka tsosa lesea lešoleng thuthelo le tlampatla ka pelo tsotlhe tsa lona mme ke tla le mamela ya bone mmuso molao le baporofeta ditile o fitlhela go johane ga e sale le motlhang o mmuso wa legodimo o a bolela mme e mo le e mong o kena ka ma ga o eme fela mme o re mphamise ka kgoloro morena ntshutumeletse ka gare o kena ka maatla o tlala thothela pakeng tsa bophelo le lee ditlankabe ke na le nako ya pale e nngwe eo ke neng ke e gopotse gona jwale ya mosadi ngwanana ya ile anka tsela e fosaetseng le ka moo a ne a phetlhile matlape a matšha le dintho tse jwalo go fitlhela ke re ga itsedi a ema gare ke dumela gore ke tla itokela ka re che dula gona moo mme a bafe ntlha pele le a tsebe a tlalela go rapela go seoka mme hang fela a nna a phamisa lentswe le go phamisa lentswe ka morana kwana a tlala thothela a re modimo mpholose mokga wa alcohol synonymous o keke wa bophekolo go se letho le ka e kgonang empa matlhogadi ao a matshwana a ntšheba le dikele di thewa marameng a re a re ntho e etsaetse o ee monghadi ntho e nngwe e etsaetse a tlala thothelo ga re tlaleng thothelo ka ntho ena bakeng tsa lefu le bophelo ga re sa kgone go ba le thothelelo le seke la feta le monong ga le tletse thothelo tlongkwano le lebelele le tla e fumana hang fela ga le fitlha monong shebelela mmuso wa modimo ka thothelo o tla tla golongntata rona ya magodimo ke o rapela ka lebitso la jesu re gauhele morena mme o tlale ka o rona thothelelo o morena modimo re gauhele ke a rapela mme batho ba ke ba o batle ka dipelo tse tletseng thothelelo bosimo bona le a tseba o teng mona morena e sa le wena maobane ka jeno le ka o sa feleng mme jwale batho bana ba nang le letshwao la gore ba tlile lefumo kena bophelong ba fetile go tlhoa bophelong ba gale ba lefatshe go ya o bobotšha ba entse gono madi a tlotsitse mme modimo o ba file pontsho ya letshwao ba ke ba tshware letshwao leo matsong a bona bao ba kulang ba re ke setlaiswa sa modimo se rekilweng ke ka o kreste mme ka o yena bolwetse ga boyo ke ka o kreste mme ka o yena sere a seyo ke ka o kreste mme ka o yena o sa dumele ga oyo ke tela ntho e nngwe le engwe a itiabolo se yampoleletseng yona ke nka letshwao laka la gore nna a the o tlhabetse dilo tsaka a ketekwa ka baka la magopo aka kotlo e nkisetsang kgotsa e moetse godimo mme ka bapelo a gae ke fodisi mme jwale ke tshwere letshwao la gore modimo o nketse tlhoko morero oo motho bo repololwa ka madi a morena jesu mme ke tshwere letshwao la lefula gae ka gara matsho aka gobane o tswile gape mme ke wa gae mme yena ke waka ke ya teng ka tumelo e iketang gore go tloa bosung bona go tswelela ke dumela modimo mme ke tla fodiswa ke fitlha mono ke etsa tse tlhokagalang gobane mantswe a go tatela a wele molemong wa gae ebile ana ga ba beya matsoa godima ba kulang ba tla fola fana ka sena ntate thotholo e ke e kene goba ke kopa sena le bitsong la jesu amen
I can, I will, I do believe. Can, I will,
I do believe.
I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe. I can, I will, I do.
Nana Pela, Kikile.
I will, I do believe that Jesus heals me now.
You believe that?
I'm determined by the grace of God. That I'll never stop.
I'm going to put my hands laid on you.
Now God has never
done that.
Now God has never
done that.
Now God has never done that.
Now God has never done that.
While the world
see it
be no more yet.
O se o se o kae mele tampona go ba ke tla le lona le ka o lona o isa dipheletso tsa lefatshe.
You believe that?
Le a dumela.
I'm trusting in him. I believe that he will.
Ke tshepile ho yena. Ke dumela o tla etsa hono. Ha o jwa lo ka lona.
Now as soon as I start that, I see visions appearing. Amen.
Jale hang ha ke tala hono, ke bona o hla dipono. Amen. Dipono tse kgolo tsa morena di bulela dintho tse kgolo amen ha nka tala hono re tla dula mona bosiu bohle le tla dumela le a dumela amen ke dumela ka pelo yohle yak mofumadi a ditse mono ya tswang ha moena phama ke molata hono o tswa Georgia ne o hlokofatsa ke bothata ba bomme a dumela gore modimo o tla mo phekola o tla ho yetsa a ke so bone mosadi bophelong ba ka empa ke seo e neng bothata ba hae.
That little woman, I don't know where she ever heard the message.
Masadi well, was here. I could see the high back, the outer mona, kile ka mon.
You just believe it, see if that's right.
Udumela fela, mil born, hurricane nitina. Amen.
If you'll own.
How could you mela fela? Yan. Mufmadi anything hante mona, yana le butata ba mikoko. Ukula hampe a holo, libitu la haiki mufmadi wisdom. How could you mela kapelo? Yote a how, Jesus Christ got out pekula. I can show bonum sadi, lukilombaka, empa, uruti mon, otope. Wapere musu musaka, na ujalo.
Are we strangers?
Are we strangers?
You go home, be well. Jesus Christ makes you well.
Yeah, I'll stop well. Jesus Christ, wow, pekula. Amen. Musaje mo hape ya sefatshwara ntho eo botshata ba mokokotlo o dutsi ka mona ona le botshata ba mokokotlo ona le moshanyana me ona le botshata ba hlo ke hantle Mrs. Parker ke libitso la hae dumela ka pelo yohle ya hao me Jesu Kriste o tla le phekola bobedi ba lona amen ha re tsebane ke hantle haholo amen dumela ka pelo yohle ya hao mona ya hudile ke ena ya dutsi morao mona ho tswa Michigan ona le botshata ka hara ditsebetsa hae wo e ka uka mantsho botshata ba simoya na holukile e dumela hore hore ha o tsebe hore ke modimo ka bakeng e bua le wena o uka marata ka ditsebetsa hao a ke o tsebe ho ha ha ho ile nne ke phamisa matso a hao me ke yona ntho e tsala.
He'll never bother you no more, Jesus Christ.
Hey.
Do you believe?
Hey.
The great physician.
Nali dumela ngaka ya bolo. Ben ka bua lwena. Empa o tswa Norway. Me ha u tsisi puo ya Norway.
All right, tell him go home believing. Sisters, you know how to speak it. Tell him his head trouble leaving.
Hai tsedi, ha u tsiba ho bua, molele botshaka ba hae, ba hloho botla molosa. Jele le atiba ora ke motšidi o tle kwano a tsa noi ho rapela. Ntlela morao o le monna ya phetsi. Amen.
Oh
Jesus Christ e salu yena mabani ka jene le ka o sa feleng. King, ke tu palo e ya mulo. Ke moya o halelang ke le tshaolo. Na o re Jesus Christ wapi?
me ha batho me hlenya gale bana ba bona a etsa ditho tseo a tsiba me hopula ya bona ho ba ne ke leng le ntse le bo hali le fitse sa bo ele ntse ka nna tsepedi le le seno la me hopula le merero ya pelo amen ke bone metsi a benya me thaka lena letla o utlwile me o badile buka mono me a ngola ka senowe a utlwisisa motho o ile a buisana le ena o na le bothata empa ha ka dumela ka pelo yohle hae morana jesu o tla mo phekola o tswa hole a hole me thaka la batho hodima moo a leka ho kena ka matla mme re tla mmeya matso motsotso le a dumela amen o a ba batseya ha kakang o kgidi naka e kgolo e gaufi jwale kgaitsadi o kae kgaitsadi angre le kgaitsadi e mong eo piano ke batla leke ka pele ga le kgona mme le re fe pima bonang suna ya kutlwele bohloko o fitlhile jesu ngaka ya batho ke batla gore batho ba pakeng tsa ditulo ka mona ba batlang go rapelelwa ba theole letsong lena mona ka mosa mola o le mong fela ka nako moina nevel etsa jalo ga o kgona moina caps o kae kapa motho e mong wa ba bintshang go jwang ka moina angren kapa moina caps kapa motho e mong tlonkwana ya ka binang gorenkela thoko ena ka pele ga o kgona na moina e mong wa baena ba o kae ke hantle monghadi ke ntho e ntle ke hantle motho e mong le mong o dutse thapelong le bona seo thootelo e ka se etsang thootelo tla o tsebisa lewatle thootelo tla o tlosa naheng ye nngwe thootelo tla o ganela hole ntate wa kgale ya kgabane le moradi wa hae ka thootelo ba ile ba leka ho kena ka hare ntho e nngwe le e nngwe mme ba dula fatshe le ao le jalo metsetsong e mmalwa e fitileng moya wa halalang o ile wa lokolola nthona eo ka tshebeletsong mona pele fela ke kena ka mona o Morena Jesu aba utla thapelo ya mohlanka wa hao morena ke rapela ho rotlo o kopane le mo wa bona bana bao re ba rapela mo na Jesu ba tletseng thootelo jwalo ba tsebang ruri le tla fodiswa nanang fela go ya ka moo ke tsebang diperesente tse lekgolo di kgonne go tlwa bosimo ba sontaa se fitileng di le tsa phekolwa bekeng ena bonang o atla le a bone o se a le fodisitse o tlisa lentswe la hae o a le thasiseletsa o bontsha boteng ba hae ga o motho ya ka etsang ntho tseo ga se modimo le tseba taba eo ke pontsho ya mesia mme le a tseba gore ga ke mesia ka baka leo ke jale ke mona o le paketse ntho e nngwe le e nngwe jale e loketse o le latlhela thootelong e loketse o tlatsa ngalo ena ka motlakase le o ama che go tshwana fela le thutswana ya mollo godima phošwana ya mosedi o ka gara bare mme e loketse o khumisa tumelo mme lerato le thootelo di ganele batho bao gantle ka gara mmuso wa modimo go dumela ka pelo tsa bona tsotlhe le a dumela jale e mong le e mongwe wa lona tony ntšhebe motsotso ke ketetse gale go bona empa wa kula o tshwere ke ntho e kang dysentry ke hantle ke bone ntho eo sala morao ga a ne a parola moo ga o taba e ka patola modimo gona jwale e se e le dikgwedi ke tetetse o bona tony ke a golwa empa ke a bona o na le ntho eo o ne a ena le yone ga a sana yona jwale a re inamise ditlho tsa rona go se bile leitlho le e bulwang go se bile leitlho le e shebang motho e mong le e mong a dule thapelong mme billy paul kapa moina nevel e mong o tla bitsa mola o mong ga nako e fitlhe jale motho e mong le e mong thapelong re tla leka jwale mola o gare o tla fitela letsong la gago le letshiadi ga ba bitswa mme go be jwale le ka mola wa letsogo le letshiadi ka mona ba tla tla ka tsogong la gago le letshiadi ga ba bitswa moina nevel o tla le bitsa yale ke ipotsa hona le emo fela wa baena mona ya karatang ema me ya bea matsoho hodima batho bana ha ba fika mo le nna o fihlela wa bareri bana ruri le amohetse hotla ema le nna ha le batla ho yetsa ha sentho e ka thuko le na le ditokelo tsa ho rapela bakudi yalo ka nna ya tseba hore moya halang o teng mona motho mang kapa mang ya sa tlo dumela taba eo hona le ntho e phoso ka bona ke hantle a re dumeleng jwale ka dipelo tsa rona tsohle hore modimo a tle a abe dintho tsena tseo re di kopang e ba le tumelo jwale le se belaele mme motho e mong le e mong a rapele e mong bakeng sa e mong bibele e itse le bolela la ditshito le rapelle mme lona batho ba kenang moleng hang fela ha matsoho ana a le ama le tswe mona le thabile hakalo fela mme le rorisa modimo hore le fodile ke hantle e mong le e mong o thapoleng jwale moena caps a sa phokola di-talk morena jesu re thuse jwale ke a rapela ka lebitso la jesu kreste gore moya o halelang o tlo ame motho e mong le e mong mme ba ke ba fodise re sa latela melao ya hao bakeng sa o bea ba pulang matsoho o boletse ba tla fola re a e dumela ntate lebitsong la jesu amen ke hantle motho e mong le e mong o thapelong jwale re sa qala o rapela ulang setulong sa bakudi go bea matsoho hodima ngwana ka lebitso la jesu kreste gore a tle a phele e monghadi ka lebitso la jesu kreste
Thank you.
Ke ba luna ba dumelang hore modimo o gone le godiseile ka pelong tsa lona ka tiisetso e kwetseng hore modimo o arabetse kopo tsa lona ho ba lebile le kutlo le ntsong la hae ho fedile ho phethilwe ho fedile dumelang ho yena ka pelo tsohle tsa lona hore ke mosebetsi o phethilweng jale shebang bekeng ena mme hape mohla le kgutlang le shebe ntho e etsaetseng ke lekanya gore mohla ke kgutlang ha morena a rata ke tlabe ke theile mola wa go rapelelwa ka o e nngwe ya diphaposi tsena ka gara e nngwe ya diphaposi tseo ke loketseng go ba isa go yona yabo ke a dumela gore e ya phuthulwa jwale le ya bona hora ke batla go fitlha mo nka kenyang batho ka bongwe ka nako ke sebetsana le bona ka bomong go fitlhela ke e tlhatlhobile ke e fumana mme ke nto o tswela pele ka mokgwa oo go fitlhela ke dula le bona gantle nakong eo modimo a tlhama lefatshe botlhe re thabile ga le ne le le teng mona nale ne le tletse phielelo jwale nale ke le thothelo ya lona eo lebileng le yona bakeng sa phodiso ya lona na e gaoditse jwale ka lerato le tumelo le tshepo ya gore modimo o tla etsa seo a tshepisitseng seo modimo o tla sebetsa go tloga go bana ba bannyane go na le ba babedi kapa ba bararo ba bona mona bosimo bona ba dutseng ditulwaneng tsa bakudu re dumela bakeng sa bona ke bana gore ba tla fodiswa le bona ba tla phela na a le dumele amen ba tla fola ba loketse jwalo modimo o boletse jwalo mme re tletse thothelo mme re tlile dumela jwale gore e tlae jale tshebetso tsa rona di kenyeletsa ntho e nngwe ka morago eno jale re tla lokolola letshele bakeng sa bao ba lokelang ho ikela mme ya ka moo ke bonang gantle ka teng e ka ba metsotso e robedi pele hora ya leshome mme ga e ba le lokela go tsamaya re thabile ga le ne le le teng mona mme re batla gore le kgutle mme le tlo ba le rona lona ba bang ka morago ba re eme re tla dula gape mme ba tsamayang ba tswe ka kgutlo ka moo go ka etswang mme re tla tshwara tshebeletso ya selalo gang ka morago moo le memela go sala ga le kgona ga le sa kgone modimo a lesonelofatse le nthapelele ke ka le rapelela mme le gopole le dule le takile letshwao mme le thothelele bommusong wa modimo ka maatla amen jelo re tlabina thoko ya rona e kwalang ga re kgona mme le inkele bitso la jesu nakong eo re emang Jikutana ka letso lere morena o tsena lo fatse moina ka wa mojaki khaitsedi ka botibo ho tshepe ya hlompho le metswalle ya bokreste ka tlamo ya setswalle jikutana ka matso moina le khaitsedi modimo a le tsena lo fatse bohle mo wa babatse Monate ona le setshwale sa letshwao la modimo le leholo moya o halang a ke abe le lona haholoholo go fitlhela re kopana gape mogao wa modimo o tsamaye le lona go heletsa ditsela tsa lefu ka pele ya lona go tle ka mebile ya lona le tle le bone jesu ka pela fatlhego tsa lona ka metlha mme le keke la sisinyega ntate ya legodimo re neela tshebeletso ena le tshebeletso ya go seng ona ditshebeletso tse bobedi le dintho tse entsweng le tlotla yotlhe wena go leboa le go rorisa ka go pholosa batho le ka go fodisa batho le o re fa mogau wa gago o mogolo o botlhe re shebileng go ona re pholose re o leboa ga kakang ka gona e ba le rona jwale o fitlhela re kopana kopana le rona selalelong e ba mabiding a bao ba gannang morena go ya malapeng a bona ba tataise matsatsing a na a botlhaso a phomolo go se le kotsi le tsietsi tse ka ba tlhaelang ka lebitso la jesu kreste re a e kopa amen ke gantle inkeleng lebitso la jesu gape jwale
name of jesus dismissed now
jwale pele fela le dula fatshe le tshole sa ikhutsetsa jwale bake sa tshebeletso ya selallo ha ke sa fose na se moena Blair enwa moreni eo ke kopane le yena godimo kwana Arkansas nakong e seng kalo ya go feta ke ne ke gopotse gore ne e le ena ke ne ke sa tia o ne o le teng mona bake sa tlhono lefatshe ya ngwana e mothwana goseng gona ka nagana na ke a kopana le wena nakong e seng kalo e fetileng mona Hot Springs Arkansas o le mmogo le ntho e nngwe ya batla e etsagala mme moya o galelang wa e hotole na o ne o le jalo ke botle kempa ke mpile ka nagana morao tabeng eo ka nagana ke ena moena eo ke thabile ga o le teng mona moena Blair.
Now, I'm going to ask Brother Blair if he'll pray for God to make us clean now for the communion that's fixing to take place. Will you, Brother Blair?
Jole ke tla kopa moena Blair gore na a ka rapela Modimo gore tlhokisetsa selalelo se mothating wa o tshwarwa na o tla etsa jalo moena Blair.
Yes.
Amen. Yes. Kana ka sena mrain.
Yes.
Amen. Oh
heavenly Father, as we partake of this communion service now, let it be with a right attitude. Yes.
Amen.
Knowing that your body was broken for
us. Amen.
The blood was shed for us.
Amen.
Yeah.
Yeah.
Granted tonight, our Father, the gathering unity we ask in Jesus' name.
Amen. Le ka dula fatshe jwale e mong le e mong. Mme jwale o kgone go kgaitsedi ga le ka letsa botlhe go na le sediba se tletseng madi mme le ka qala ka ntho ya lona go ba isa mono e leng eng e e tlhokagalang ke gantle palo jwale ga fela re ka gutsa motsotso fela ee kgaitsedi ke gantle kgaitsedi sheba gotlhe mona go fitlhela o se fumana go tla itukela he seo ka bang sona fela mono ke yona ke gantle kgaitsedi ke gantle jwale moena Neville o tla bala tlhomaganyo ya selallo mme diašara di tlatla ga e ba go e na le baeti mona setulong ka seng mme go tle mola o mongwe wa ditulo le mola o mongwe wa ditulo ga re ntse re tla le mola ka mola bakeng sa selallo mme jwale leke le naganese seo jwale gopolang iseraele e se jele ka thothelelo mme leetong ga se ke ga e ba le ya mongwe ya fokolang gara bona pheletsong ya dilemo tse masome a mane gona ke phodiso ya bomodimo gape morena a o tlhonolofatse moena
Neville
gobane nna ke amoetse morena seo ke le neileng sona ke oba morena jesu ka bosii boo a ekileng ka bona o nang ke bogota mme obane a leboe a bongwatha a re nkang lefe gona ke mmele wa ka o robelwang lona leetse goo le tle leng kgopole ka gona ka mokgwa o jalo a nka senwelo gobane go lalelwe a re senwelo sena ke selekang se setšha mading a ka etsang goo ka metlha yotlhe ga le enwa le tle leng kgopole ka gona e fela ka metlha yotlhe ga le e ja bogobe boo mme le nwela senwelong seo e tla ba lebolela lefi la morena a tla be a fitlha ka baka leo mang le mang ya jang bogobe boo kapa ya nwelang senwelong sa morena ka mokgwa o sa tshwanelang o tla ba le molato wa mmele le wa madi a morena motho ka mongwe a ke a itekole ke gona mme jwale be gona a jang bogobe bona a nwelang senwelong sena gobane ya jang le a nwang ka mokgwa o sa tshwanelang o itelela o inwelela tsuo gobane a sa lemoe mmele wa morena ke ka baka leo go nang le ba bangata ba fokolang mme ba bangata ba se ba bile ba swele gobane go ja ra ikatlhola ke moo re kameng re sa atlhole
that we should not be condemned with the word. The Lord bless the reading of his word.
Ke tshwere bogobe bona ba kosha bo le tsika bo robilweng bo tshwantshang mmele wa Jesu Kriste ka lesiba lena le gagotseng re na le katamelo segala le disisong ntata rona ya legodimo bogobe bona bo lokisitswe go bontsha mmele o robilweng le o tabotseng e mo le e mongwe wa rona re sa bo amogela e ke goja re entse ketso yona yona ka sebedi mme re ke re be le tshwarela dilo tsa rona le katamelo segala le disisong go phela ka pela sefatlhego sa gago bophelong ba rona bo tlang le ka matsatsi otlhe ao re tla phela mo na lefatsheng mme re be le wena ka metlha bo sa feleng.
Granted, Father, bless this bread for that intended purpose in Jesus' name.
fana ka hona ntate sana re fatsa bohobe bona ba ke sa morero o ho putsi dibitsong la Jesu amen dibile boletse bana anke bohobe me abungwathe ka mogwa o tshwana anka simele me ba alale are simele sina ke silikane se se chama di aka a tshulelang lona morena ke a be mahlonelo a hae di masona re sa rapela morena Jesu mona ke tshwere madi a veini lero letswa morareng mentate ke o bontsha madi ao a botlhokwa a re hlwekisang teng mo ho tsileng letshwao ke o leboa ka baka la lona ntate le ka baka la setshwantso sena mitso ya jang le a nwang hona o na le bophelo bo sa feleng mme nna ke tla mo tsosa nakong ya tlokelo re o leboa ka baka la tshepiso ena mme ntate re rapela gore o re hlwekise dipelo tsa rona ga mmogo re tle re be le katamelo ka tumelo ya rona ka o tseba gore ka go rona ga re na tokelo empa tumelo ya rona e keke ya tlholega gore re amoela ka go phetho ya madi a Jesu Kereste fana ka sena ntate mme o halaletse veini bakeng sa morero oo e gopoletsweng ona e mo le e mong ya nwang veini ena bosing bona mme a ja bogobe bona a ke a fumane maatla bakeng sa leeto le ikabileng ka pele fana ka sena morena ba ke ba be monate mmeleng mme ba be maatla mme ba tlale moya wa gago Jesu a tla be a fitlhe amen
I believe that communion is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the church service. There was two things left, as three things to do, that as orders and ordinances. So many people try to say, we got an original nail, we got a piece of the cross. But there was three things left, Lord's Supper, baptism, feet washing. Was the three orders that was left to the church. And tonight seemed to be a very special time for me. As I stood here and just watching, usually I'm constantly in prayer, but tonight watching the different families, to see some of them families that's come here since I was a boy, preacher, stand here with sawdust floors. And some of them are new. But watching the man come with their little wives and family and see how they prefer one another and the sacredness of that, how they watch their children, see the little lady and her hands reach out and think that little hand's washed and wiped the tears in the baby's eyes. Then I've seen the families come up that I've been in their homes when they were sick and the fever children, the Lord Jesus make their children well. I see them when they had family trouble. The Lord helped me to get it smoothed out. See them happy again. And I just think hard would be when we go to that great wedding supper. I'm so thankful that the Lord has let me be a friend to you and help you. That's what I'm here for. And I just think how long, how many years. This is about, I started preaching about 1930. And this is about 32 years for me now, 33 years I've been preaching. And all the struggles and trials, it looks like, when we come up here, it's all forgotten. You just seem like it's something about communion. It just takes all of the twist out of things, taking the communion. Lord bless you. The elder now is going to read scripture for the people are certain.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean everywith. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the men will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst, to be here to encourage us and to bless us. So bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.